Blog Talk Radio.
Hang in Bagaina, good tattoo. Yes,
baramukije inshuti muteza amatwi aditavuka ivugiri Washington DC turi kwa gatatu ni tariki ya 2023 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2022 muri kwa nange cyose ndagizeye andetse na François Mutuye Mungu na Baraka nibo turi bubane mu kigano cyacu cy'uyu mugoroba ngira ngo mbashimire kuba babashe kuboneka kugira ngo babaganirize bitewe n'ingingo tugiye kuganira kuri uyu mugoroba turaganira iki rero kuri mugoroba dufite ingingo imwe rukumbi bari turi bwubakireho turavuga kwinjiza Congo mu muryango wa East African Community murabe twe twari babwiye ko Congo yemerewe ariko ikaba izinjizwa muri uyu muryango ku mugaragaro tariki ya 29 z'uku kwezi kwa gatatu nibwo inama nyine idasanzwe y'umuryango izaterana ikaba ubwo ni kwa kabiri w'icyumweru gitaha ikabizaterana ikabiziga izemerera Congo ku mugaragaro nyine ku nshuro ya mbere kwinjira muri uyu muryango abavandimwe bacu muri Congo batega amatwi ibiganiro bya radiyo itahuka cyangwa bumva n'andi maradiyo cyane cyane nka François Mutuye Mungu nawe kuri radiyo ubumwe babatwandikira batubaza bati muratekereza iki noneho ku mubano w'u Rwanda na Congo niba imyitwarire ya Leta y'u Rwanda izahinduka iyo mvuga imyitwarire ndavuga gashoza ntambara ku gihugu cya Congo bitewe n'uko iyi ngingo ari ndende twasubiye nyine mu birebana no kwinjira muri uyu muryango dusanga ni ibintu birebire ni ibintu byinshi kandi by'ingenzi ariko uyu mugoroba ndagira ngo ndatuze kwibanda ku ngingo eshatu kuko ntawavuga ibireba uyu muryango amabwiriza asaba kwinjira muri uyu muryango ni menshi ndagira ngo tuze kwibanda gusa ku ngingo eshatu turebe ingingo irebana n'umutekano turebe ingingo irebana n'ubucuruzi tureba n'ingingo irebana n'ububanyi n'amahanga kuko wareba amasezerano ageze uyu muryango ni menshi cyane ariko impamvu mvuga nk'umutekano turareba nk'igihugu wenda cyagwiza cyangwa gishobora gutera ikindi bigenda bite ese kuko ibindi bihugu birarebera kuko nimwe muri protokole bubaha ibihugu biratabarana hagize igihugu cyateza umutekano mubi ku kindi gihugu ese ubucuruzi tuzi neza ko Leta y'u Rwanda yungukiye cyane muri imyaka isaga hafi 30 ku bujura bw'amabuye y'agaciro muri Congo bizakomeza kuriya ubanye n'amahanga buzagenda bite hagati y'abakongomani n'abanyarwanda ni byinshi twabaganiriza kuri ingingo ariko ku by'umwihariko kuri bagenzi bacu nyine bari hariya muri Kivu zombi bakurikira ibiganiro byacu bibaza bati ni inkuru nziza ko tariki 29 ku mugaragaro igihugu cyacu cya Congo kizinjira muri East African Community ariko se ibihugu bidushotora bizaba bihawe gasopo bizagenda biti ingingo rero mu gihe nyine dufite kuri mugoroba niyo tugiye kwibandaho reka nsuze bagenzi bacu batari babagamutsa rero François Mutuye Mungu warashize iminsi mike cyane ubushize twaganiraga ku ntambara ya Ukraine wenda tubaza kwigarukaho gato cyane kuko abenshi iyo babonye babaca ariko utundi tuntu dutandukanye ariko hari ibibazo wenda nagiye nta kigo nzo kunyuzamo mbabaza ndagira ngo nguhe ikaze mu kiganiro cy'umugoroba rero ikaze none mu kiganiro cyacu cy'umugoroba
murakoze Serge nongere mushimire kuba wantumiye muri iki kiganiro cy'uno munsi kugira ngo tugire ibyo tuganiriza abanyarwanda nongere nsuhuze muvandimwe Barack tuze kuba turi kumwe muri iki kiganiro mvuga ngo nabyo ni iby'agaciro kugira ngo turebe ko icyo twasanyuza abanyarwanda kugira ngo barusheho gusobanukirwa niba birimo bitambuka mu karere k'iwacu ndetse no hanze muri geopolitiki hose
urakoze cyane François Mutuye Mungu Barack nawe tuguhaye ikaze ubushize tuganira twaganiriye ku bintu byinshi byo mu gihugu cyawe n'urimo tugiye kwibanda ku gihugu cyawe ku by'umwihariko kubera ibibazo tubatera mu gihugu cyanyu utubabarire nk'abanyarwanda kuko buri erega urubwa rutugeraho twese nubwo ntawe duhuriye n'uriya mugabo uteza ibibazo mu gihugu cyanyu ariko umunyarwanda agenda hose banakisaye musapi uzarwande ugasanga rero ingaruka zikugezeho kandi ntawe uhuriye na bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abaturage ba Congo ikaze mu kiganiro Baraka
urakoze bwana Serge kuba mwa numuye nanone muri kiganiro cyanyu kuri radio itahuka ndabashimira cyane kandi ku buryo tugezaho amakuru na za analyse zikorwa kandi zifasha abaturage bo muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika bumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi nkashimira na François turibuze kubana nawe kubera ibitekerezo atugezaho na analyse pertinente atugezaho ndashimira n'abari buze kudukurikira n'abari kudukurikira ubu ngubu kuri radio itahuka murakoze bwana Serge
urakoze cyane nawe muvandimwe Baraka tugiye kubana ntabwo nta byinshi nateguye ku Rwanda nta nibyo mbona mfite ku Rwanda nuko nabonye ko abanyandikiye mu Rwanda bambwiye bati wa mugabo wanyu asa nk'ubu ingendo uyu munsi ndakeka yagiye muri za Yorudaniya ngo niho afite urugendo ubwo agiye guhahira abanyarwanda ku rundi ruhande ku baturage batubwira batakarengane k'ibihekane hari isenyerwa rya cyuma wakatiwe imyaka 7 mu gihome hari ibirimo gukorerwa abayisilamu muri iyi minsi bibabaje François Mutuye Mungu nzi ko byose bo babikurikiranye mu mwanya mutubona ku bintu by'akarengane hari ikibazo cy'abayisilamu mu Rwanda kirimo kuvugwa barimo baratwandikira ku bwinshi hari iki kibazo cya cyuma ku isenyerwa rye izo ngingo ebyiri mu ncamake niba ari cyo watubwira ku byo uba wabonye cyangwa amakuru wabonye mu gihugu ku byo abaturage barimo kuvuga bigufashije ukaduha update cyangwa briefing ku kubyo urimo kubona kuri ako karengane
urakoze Serge rwishe ya mbwaro cyayo irimo nk'uko nsanzwe mubizi mu myaka nk'itatu ishize imyaka itatu ishize gusa buriya ni ukuva muri za 2015-2015 muribuka ubwo bibasiraga idini ya isilamu njye ndibona ko nari Kigali to the ball ubwo barasaga uriya imamu uriya bitaga
Munyangango mugabo
Muhammad bamuhaye Kimironko hariya ntago hari muri metero nka 100 ngahe yaho nakoreraga ni amasasu mwumvishije njyewe n'amatwi yanjye icyo kintu ni ikintu cyamaritse ntangira gukurikirana ibijyanye n'idini ya isilamu nyuma yaho mwaje gukurikirana ko mu myaka nk'ibiri ishize bakomeje kujya bashaka guhuza iriya ntambara ya Cabo Delgado ya bayita ngo ni za Al-Shababu cyangwa ISIS ariko nabo bagashaka kugira ngo bafate abana cyangwa abasilamu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ejo bundi murabizi ko nta mezi angahe ashize cyangwa ukwezi cyangwa abiri ba bandi bose bari bafashwe barekuwe bagizwe abere bigaragara ko hari akantu k'agashinga bari abagabo ba Kigali bashaka kudizayininga ariko kanze gufata kuko niba munibuka neza muri cya gihe RDF yitaga abaturiste bo muri parike ya Virunga nabwo bafasha abandi bantu bashaka kubigira ku buryo biba iterabwoba n'icyo ariko abanyamerika biza kurangira ba bantu bagizwe abere bajya kubacumbikira muri Australia murabizi na habari ya nabore warukunu ili ya nambare muri kato delgado barusha huku hindura ngaho ali ijanye na idini ya islamu akumoviku tulabizi kubara ya bambo bahara nila inyungu ziju tulere babukamo huko dusanze tubizi tulabizi kwa boba kushaka kukujira ngo ili ya gazu kukurugwa mwini ziri ya nara hakuja ngeje kutunga wa Fransa n'ibindi bihugu bishamikiyeho bifuza ko nabo aho bacukuriye petroli cyangwa iyo gaze babona amashuri n'amavuriro n'imihanda n'ibiki niyo mpamvu biriya Kado Delgado Kagame agiye kurwanamo yirikwaje kujya kurwanya ibyihebe ariko mu by'ukuri ubundi bari abaturage bahari icyo bashaka ni ukugira ngo irya gaze yacukurwa nabi basigire ibikorwa by'amajyambere aka kaba yaragiye yarahisemo kujya gufasha totari kugira ngo irusheho gusahura abaturage ba Mozambique muri kariya gatatu specifikuma noneho ariho ubona kubera byose bigarukira ejo bundi mwabonye ko hari abantu b'abasilamu bari barafashwe barafunzwe si ubwa mbere niwe ugira kabiri bagizwe abere ariko noneho mwabonye ko bageze gutyo bakavanaho rya hamagara rya uryambi ifunzo rya Azan babyita ngo Azan cyangwa Azan ntawe ndo umusilamu cyane wenda ndashobora kuza kubi kutabipronosa neza ariko kiriya ni iriya nibyo ni ishotora bigaragara ko bababuriye hamwe barimo bashaka kubashaka ahandi intega ko bashaka kugira ngo batere umutima mubi hagire abarakazwa abababazwa na kiriya kintu noneho bari batangira kugumuka noneho babatekinisiye ba DMI bagatira nk'ibisasa ahantu basi abasilamu babavaniyeho ya azane yabo none barakaye nibo batwize ibi noneho Kigali gahita itangira kwinjira muri ya ntambara bita ngo ni iyo kurwanya ibyihebe bya Islam ariko ntabwo bizajya gukunda kubera ko abasilamu bo mu Rwanda kuva kera tuzaho bahagaze mu ntambara tuzaho bahagaze muri jenoside tuzaho bahagaze ahubwo Kigali ifite ikibazo cy'uko hari abasaza b'abasilamu bamaze iminsi bajya ahagaragara bakavuga uko ibintu biri bakavuga ati njyewe ngiye kuvuga uko amateka ari ni njyewe njyenyine simpagarariye idini cyangwa iteka rya politiki biriya bintu barabitinya cyane cyane ko abasilamu ntacyo babashinja uretse kuba babakorera ibintu nka biriya kubakora mu jisho noneho bakoresha penaliti bahagira bashaka kugira ngo barivumura noneho bakaba havuga icyo twakwita babatekinisiye babadani munyuza bakaba batangira gutera bya bisasu nk'uko bajya babikora turabizi murabizi igihe General Kayumba yahungaga Rutayumba yatubwiye ko yari hariya Kabeza umumajoro mugenzi we akamutambuka ati niwumva ibintu biturutse utagira ubwoba turi mu misheni araba ari twebwe ntuhangayike bikwereka ko na biriya nabyo bari muri bwa uriho kugira ngo babe bakora mu jisho abantu noneho niba haguruka cyangwa bareyajisa babe babatega umutego wa bya bisasu babizi ko bafata ibitsinga n'ibiki byose bagapfundikiranya bati bari bagiye kugwisha hasi Stade Amahoro cyangwa Convention Center ariko wabonye ko abasilamu babaye imfura bati uyu ministre n'uwamutumye bakanza atariho banibeshye aho bagiye kunywa ntago biraza gukunda kandi koko bari abasilamu bari demarise muri komfurizo mu Rwanda ni abantu bidimaritse ku buryo burema bugaragara ariko ukabona ko hari agashinga gahari kandi kazaba connected na ziriya za Kado Delgado cyangwa gushaka kuba babakoresha penaliti kugira ngo batangire kuvuga ngo bakeneye imfashanyo zo kurwanya ibyihebe za DF n'iki ari ibintu ubona ko agashushanyo karimo kuko wa mugana nanjye navuga ngo uwagashushanyirije Kagame yaba yaramubeshye ariko Kagame ashaka ikintu yabyaza umusaruro hari ibintu bihari bitegurwa ariko ubona ko abasilamu babuzeho bahera kuko n'ababwiye ejo bundi bari bafunguwe n'ibyo babaregaga kuba rero bagiye kubatega kiriya kintu kubavaniraho cya kintu kibaranga ya ndangagaciro yabo ni uburyo kugira ngo babagumure cyangwa babasaze noneho nibata umurongo babatege kwa kundi babatega nyine batega ibintu ibyo ngibyo tubihagarika aho ngaho wenda
wanyemera gato kuko reka tubanze wenda na Baraka agira icyo avuga kuri ako kantu ko karakomeye mbere yuko tugaruka wenda ku isengerwa rya cyuma reka nshimire n'abadukurikiye hano uyu aragira ati urakoze cyane ahita twoherereza mesaje ati ni imamu mugema ngango kuko atwibutsa uko bisobanuraga ako gakino udevelopye ntanubwo ngiye nagatekereje muri aburiki kuko ejo muri twabonaga abayisilamu bashimira ubutabera bw'u Rwanda bavuga bati abantu bari hanze bajya bavuga yuko nta butabera buri mu Rwanda ariko tubonye abantu bacu basohoka mu gihome baregwaga ibyaha basanze bitari binariho ahubwo nababwira nti abo bakuza ubutabera bw'u Rwanda bamushima ahubwo kuva ku ikubitiro abakoze investigation mu bugenzacyaha batabonye ko ari abere kuva ku ikubitiro bigenda bite kugira ngo amare imyaka rero bavuge bati abantu bacu babaye abere Islam igerageza kugaragaza yuko nta kibazo ifitanye na Leta y'u Rwanda ariko Leta y'u Rwanda buri gihe urushakaga kuryo gatuma baprovoka abayisilamu uko bivuze nanjye mpite mbyumva ndabyemera hari unyandikira ngo ati Bwana Ndayizeye wibuke ukuntu Kagame ngo yavuze ati Saint Michel iranzongera musakuriza kuri Saint Michel ibyo ntabwo mbizi wenda nukano babakurikira batwibutsa ibiba byaragiye biyo harya bigenda bite kugira ngo umuntu avuge ati iri dini imigenzo n'imihango yaryo irampungabanya njyewe ndavuze ngo bihagarike kandi mu gitabo cy'amategeko agenga amadini mu Rwanda iri ahazani irimo baraziko iriho ntabwo nzigiye Nyamirambo yashingiwe Nyamirambo ntabwo nzigiye yabere hariya cyangwa mu gitabo kwa Kadafi
mbabarire Serge Habyarimana yatuye hariya munsi ya Saint Michel ahantu yari atuye urahari imyaka 20 n'ingahe ntigeze complaininga ko inzogi ya Saint Michel imusakuriza Habyarimana bubaka uriya musigiti w'Inyamirambo abaturage baturiye bagiye kureka bavuze induru ngo uri muri abasakuriza Habyarimana aravuga ngo ubundi umugabo uryama akagera saa 11 ko ari kubivuga ahubwo mujye mubyuka mujye mu kazi murakoze karagaciyemo
nibyo kubera ko abenshi mu batwaje bavuze bati iranzogera iri hazani y'abayisilamu yari reveye ibabyutsa mu gitondo bamwe bati twebwe ntabwo tugira alarm clock abo n'abanyandikira no kuri bakurikira ibiganiro byacu bati tubyutswa na hazani iyo tumva abayisilamu bagiye gusenga tumenye ko bukeye tugahita tubyuka tukajya gushabika dushakisha nyine bya dushakisha ko twaba muri Rwanda komandi Baraka ku kibazo cy'abayisilamu ukeka bafite indi revendication bakora kuko kubabwira ngo basakuriza ndakeka ni Kagame basakuriza buriya kuvuga ngo basakuriza abanyarwanda no kubeshya kuko abanyarwanda babanye nabyo igihe kirekire ahubwo ni wa mugabo uhagaritse inzogera kuri Saint Michel unavuga yuko irazani imusakuriza wenda nabwo wa mugani ndibaza niba abayisilamu bafite indi voice bakoresha kugira ngo bahaguruke bavuge bati turabyanze ntushaka kuduhagarikira ibintu dukoze biri mu mugenzo wacu wa idini ya Islamu ubihagarike tutanabigizemo ibiganiro hagati yacu nawe sinzi icyo utekereza Bwana Baraka kuri iyi ngingo
koze Bwana Serge kandi ashimira na za François analyse duhaye kuri icyo kibazo Bwana Serge iki kibazo cya religion musulmane kuva le 11 septembre muri Amerika haba ziri azantu za atanta za Tourjumel z'i New York hari ibintu byinshi byahindutse c'est-à-dire que biriya Kagame ashaka gukora mu Rwanda ntabwo ari propriétaire y'iriya stratégie ni ikintu kimaze imyaka myinshi muri navuga au niveau international donc nabisobanurira nka ko ari nka software bagenda bayinstala ku mamashini ariyo yose ariko hari igihe uinstala software ku mashini imwe ukabona ko iyo mashini ntabwo iri kuyisupporta donc iyo kibazo cy'abisilamu ni ikibazo cyabaye kriye impuissance nebuleuse kugira ngo igishobora kugera ku byo ishaka none byari bigeze ku gihe igihe Kagame agomba nawe kwimplementa iyo strategie y'abisilamu kubera ko ahandi hose mu bihugu byinshi bagiye bayinstala iyo software nuko mbivuze hari amamashini imwe udashobora kuinstalaho software ngo ikunde neza kubera ko iyo mashini ntabwo iri konfigire kugira ngo iyo software ibe installe kuri iyo mashini rero igihugu nk'u Rwanda na Congo ibihugu byo muri Afurika bimeze nk'ayo mu mashini adashobora kuinstala iyo software correctement kugira ngo ibe icize. Rero Kagame bira bintu nibyo baba muzanye. Urumva izirangendo agenda akajya muri za Mauritani n'abari abose baza bo muri Mauritani bakajya mu gihugu cye. Iyo ni formule babonye yo kugira ngo bajye bakrea imvururu kugira ngo bagere ku byo bashaka kandi ntana abataxe cyangwa se nta wundi muntu ushobora kureklama ibintu bari ku exploit. Nase ndakubwira yuko igihe ibyo bita Paris-Dakar bayivanyeho bavuga yuko hari abateroriste bari guteroriza abari gukora iyo sport y'amamodoka bava Paris kugera i Dakar barabifunga, ariko abari bari averti bahise bamenya yuko hari akantu kagiye kuba muri karakarere. Urumva yuko kuva Paris Dakar bayifunga karakarere kose kajemo icyo kibazo cy'abateroriste, kandi muzi neza yuko mu muco w'Abanyafurika ntabwo terorisme iri kintu kiri implementé mu muco w'Abanyafurika. Nta terorisme ntabwo ibaho muri Afurika, ni ikintu importé kandi baraje bagishyira mu Banyafurika, kandi kivuye mu bihugu biri kuza kwifata ubutaka bw'Abanyafurika. Ikindi nanone nuko ufashe example nk'iya Mali. Abamaliye bararwanye, bararwana. Abafaransa baraza barabafasha, ariko bagera kuri front, bagera quelque part bajya gufata abo barebel, abafaransa bakahagarika. Bakibaza se ngo pourquoi iyo tugeze hafi ya bute tugiye gufata bari abarebel muhita muduhagarika. Rero nabo bafumaze gufungura amaso baza gusanga yuko au contraire n'abafaransa nabo ubwabo ari complice y'ikibazo kiri kubera muri karakarere. Babimenye bate? Bamaze kugera ku operation abarusi babazaniye les images za satellite y'ukuntu abo bantu baba approvisionné mu ntwaro, munitions, ibintu byose ukuntu bibageraho bakabibereka. Abafaransa nabo bafite za satellite zishobora kubibona, ariko ntibabahenuza details zose abamaliye bashaka. Rero akaba ari conflit yingi ikomeye entre les Maliens et les Français. Ni gute abafaransa bo batabona ibyo abarusi bari kubona, kandi chaque fois iyo bagiye kugera kuri cible yabo abislamiste bababyara ngo bahagarike. Ibyo rero bifite lien nibyo Bwana François amaze gusobanura mu kanya. Kubera ko ari software imarsha mu bihugu bimwe, none bashatse kubidiplika mu Rwanda, ariko mu Rwanda biri kunanirana kuko uwo muco bateroriste n'abanyarwanda ntabwo bawugira. Ntabwo ushobora kubyira umunyarwanda cyangwa umukongomani ngo ari umuteroriste cyangwa se ubyi muri kazi, wenda bavuga ko ari gukora rebellion. Oui, mais kumwita ko ari umuteroriste, nta munyarwanda nta mukongole ushobora kuza baje kwituritsa cyangwa se yambaye ya mikanda yo kwituritsa. No, iyo ntabwo ari culture y'abantuza y'abanyafurika, ntabwo ari culture y'abanyarwanda ni y'abakongomani. Nkuko François abivuze, Cabo Delgado ndahazi neza cyane, mfite n'abantu benshi cyane. Ikibazo kiri muri Cabo Delgado uyu munsi nuko nabunganira nabo baravuga ko ikibazo gihari ntabwo ari cyaboba extremiste musulman, ahubwo ikibazo gikomeye gihari nuko population locale isaba yuko nayo iprofita kuri exploitation ya gaz naturel iri muri karakarere. Rero kubera ko les compagnies zihari ntabwo ziba zishaka gusheringa le bénéfices zivana muri exploitation y'izo za resources. Rero bagashaka uburyo bashobora kubifata ku ngufu kubera ko hari kompanyi yari hari avant Total Fina yitwaga Anadarko akaba ari kompanyi y'Abanyamerika bakaba barahavuye kubera impamvu ebyiri batangiye kubona ko coût d'exploitation y'iyo gaz iri très élevé kubera ko bagomba gusheringana na gouvernement kandi na population locale population locale yabasabye yuko au moins aéroport yabo iri ya Pemba ba construire indi ntuza terminal nshasha babubakira ka terminal gashasha kuyo aéroport ya Pemba ariko ni région ikeneye education bakeneye amashuri bakeneye bakeneye imihanda n'ibiki byose rero yo compagnie iza gusanga yuko ukuntu yabashaga gukora profit kandi kubera ko gaz iraho ngaho ifuriye liquefier kugira ngo bay transporter bayigeze aho muri destination finale yayo basanga ku yabo ari élevé nuko rero abafaransa nuko baje kugura iyo kompanyi ariko mu kwigura barababwira bati hano abaturage bararakaye ntabwo bashaka abantu baza ku exploita richesse zabo ziri hano nuko rero bagiye gufata uriya ntuza uramuzamu Paul Kagame kugira ngo aze ajya arinda ntuza za installation zabo against population locale yuko ishobora kwirevolta contre izo za kompanyi kubera ko bafashe abasirikare baba muzambike cyangwa se abasirikare le policier locale bo bazi ikibazo bo ntabwo bashobora guproteja izo niyo mpamvu bagiye gushaka kumuzamu uri ufite entreprise ya gardinage w'i Kigali mu Rugwiro baramuzana baravuga ati wowe turatuguhemba ntaku muzamu utubere umuzamu kubera ko abantu bahantu bo baratunaniye ntabwo dushobora kubashira munuza muri projet kubera ko bazahora bari kurivandika intuza droits zabo reka wowe tuzayituguha 5% tuguhe 5% muri shares zacu hanyuma uje turindirira izi nganda umuma undi kubabwira aba muzambike surtout population locale bo bamaze kubyumva kandi bamaze kumenya kandi ntabwo bashaka yuko abo banyarwanda baraho ngaho bakomeza kugira guproteja izo kompanyi ziri kwexpata ibintu byabo rero bakaba na kuko ni kamemenuza province navuga iri ifite beaucoup plus de musulmans muri Mozambique donc kandi akaba ari province iri swahilophone et musulman donc iyo pretexte rero yo kuzana abo ba terroriste babantu zaba babisilamu ntabwo iri gufata termabia nyuma mvuru kubona Kagame ubu atangiye kujya azerera gosha turatari gushaka ubundi buryo kubera ko d'ici un an deux ans hazaba indi revolte muri Cabo Delgado yo kwirukana barabashyirika b'abanyarwanda donc François yabisobanuye neza ira yose ni technologie bari gushiramo kugira ngo bashobore kwifata zira za resources minier surtout gaz na petrol iri demure muri Mozambique rero bakashaka ku buryo bashobora kulinkinga entre u Rwanda na Mozambique kugira ngo babone iyo raison yo kugira ngo bagumeyo bavuga yuko hari ikibazo cy'abaterroriste murakoze bwana Serge
urakoze cyane Baraka warunakomoje kuri iriya konfuri yo muri Mali ushize tunaganira sinzi niba twarabisurengeye cyangwa twarabizeho bihagije ubona ko Kagame yibanda ahantu hari ibibazo bya terorisme yaravuye muri Mauritani tuvuga presence ye muri Mauritani kwa Mustafa ndetse tukareba n'iriya konfuri yo muri Mali waruvuze amakuru anatangazwa bagaragaza ko Mauritania ariyo abasponsoru babo nyine biriya konfuri yo muri Mali iherereye n'ubu turavuga ibibazo tubona mu karere tugasanga buri gihe ibintu bya terorisme byibanzeho kandi yaduhaye warning ku ikubitiro avuga ati ibibazo by'umutekano mukeya bizakomeza kugaragara niyo mpamvu n'ingabo z'u Rwanda zizakomeza kujya hirya no hino muri Afurika zibungabunga umutekano sinzi wenda n'icyo wongera aho ngaho
ubundi bwana Serge nta kindi kintu Kagame ubungubu ari gukora atari birazamu atari kugushakisha uburyo yabaho a travers iyo mekanizme y'ubwo buterorisme Kongo rero imaze kubirambirwa nyuma mvu kubona Felix nawe ari gufata indi nzira ari kugira izindi za solution ari kugira izindi za relation biri beaucoup plus orienté muri économie nuko uri kubibona ku isi yose hari gihe ibintu bigeraho ukavuga uti no bigomba guhagarara kandi sinyi zose ziri kwerekana yuko hari ibintu byinshi bigiye guhagarara abantu bamaze kurambirwa ibyo bintu by'ubuterorisme bazanye abantu bamaze kumenya exactement ibiri kuba muri kara karere ariko Kagame we kubera ko c'est un produit fini ni un produit fini il est expiré sur le plan politique ariko kubera ko ari un produit fini et expiré hagomba gushakisha uburyo bwose kugira ngo agume muri marché marché rero yabonye niyo ngiyo yo kujya ya cre compagnie ya nuza ya gardienage yo kujya arinda mu misiri kuzuzumba ngo yohereje abandi bantu basirikare bwo kujya kurinda za plateforme za petrole muri Océan Indien cyangwa se muri Atlantique abasirikare b'umurwanda n'icyo bazabasiga bakora donc nta kindi kintu asigaranye nacyo ni yo compagnie ya gardienage yo kugira ngo bajye bohereza abantu muri za ntuso niho ageze naho ubundi urwanda rwo en tant que président rwose cyangwa se umulider uko bavuga ngo afite leadership muri karakarere forget bare ubu ngubu Kagame nta kindi kintu ashobora gukora atari icyo ngicyo cyo kuba umuzamu w'izuza kompanyi urabona ko nta nubwo ni ibihugu biri kumuhereza ni de kompanyi ukora ari kuri payroll ya nuza total fina uko umubona kuri donc afite ntuza ye afite salary ye igwa ivuye muri total fina ubu ngubu nibo bari kumuhemba abasponsor be bakera ubu ngubu nabo bamaze kunanirwa babonye yuko badashobora gukomeza gukina iyo mikino nabo bari kureba izindi za solution bashobora kugira gufata rero ukabona nibwo Kagame wari muri Jordan yageze muri Jordan wari muri Mauritania ariko kera wumvaga ngo yagiye muri Maine ngo yagiye Boston ngo yagiye nimba ari hehe ariko ubu ngubu bagiye muri Jordan ubu ngubu rero izisigana none nukumva nanone ngo yagiye muri Iraq yagiye muri Iraq cyangwa se tuzamusangana no muri Afghanistan nanone agiye gukora niyo situation turimo ubu ngubu yo muri karakarere vis-à-vis ya Kagame na nyira ya kompanyi nshyashya amaze gushyiraho ya gardienage yagize abanyarwanda nk'abazamu bajya kurinda ibintu by'abandi kandi mu Rwanda no muri karakarere hari ibibazo bikomeye murakoze bwana Serge
urakoze cyane ibyo kujya muri Jordan ni summit nyine mini summit ihuje abakuru b'ibihugu bya Afrika nyine hariya muri Jordan ari kumwe n'umukuru w'igihugu cyanyu rero Antoine Félix Tshisekedi Chilombo nawe ariyo kandi n'abandi bakuru b'ibihugu ba Afrika bariyo ntabwo bafite urutonde ariko iyi mini summit nayo ifite ikindi cyinshi nyuma wa mugani kuba abakuru b'ibihugu bose bya Afrika bahamagarwa mu barabo bakirukanka wa mugari bikoreka ko
none se ko yagiye muri Jordan kuki ataje muri Congo cyagihe abose
bavuye ahubwo iyo niyo ingingo yumvikana
kuberekeje donc ibi bintu nibyo ndi gusobanurira bwana Serge donc hari afite ukuntu uriya ni mu mercenaire ntabwo n'ukuri akora muri Jordan azajyayo kandi bientôt no muri Jordan azashu ntabwo azashobora kugira nanone kubera ko agaciro kwe point de vue y'akazi cyangwa se effort atanga mu byo bamusaba karagabanyutse cyane murakoze bwana Serge
ibyo nibyo kuko ubu Felix Tshisekedi arigira muri za conference na za expo aho Kagame yajyaga ejo namubonye Dubai nibuka ko mu yindi myaka yabanje twabonaga u Rwanda ari rwo rujya kuvuga exportation y'amabuye y'agaciro kuko Kabila yiberaga mu gihugu atasohokaga Kagame yabaga ari kuri muri zira za high table ari we ukora biriya biganiro abara bari we bacaho kugira ngo babone gereza amabuye y'agaciro ubu Felix Tshisekedi arigirayo nubwo yambaye nyine kuri cya gikanuke bitewe na ya ndwara ya Mineve ikibazo cy'umugongo ariko arajya hari agafata ijambo nubwo nyine agaragara kuri ariko ari muri business z'igihugu cye tubaza kubijyaho mu kanya Francois nagira ngo wenda tugaruke kuri icyuma gatoya kugira ngo turebe ibintu cy'amacyenda makuru ari mu Rwanda nagusabye ko waba witonze tukarangiza ibirebana n'ibibazo by'abayisilamu ariko ku kibazo cya cyuma isenyerwa rye warikurikiye baravuga iki kuri kano karengane ngo k'ibihekane nabonye abantu bakomeza kunyandikira
biragaragara ko ari ibintu byateguwe byabaye bien préparé kuko ntago bisobanutse ikintu umuntu bamusomera uyu munsi ni landome bagatangira gusenya kuko twayibonye ngo bagiye baza bavana akantu kamwe kamwe bavana portail bavana bagenda buke buke ariko noneho hari ahantu ngo bari batuye nubwo ngo haba bateganya kuzacisha umuhanda ikikwereka ko n'uwo muhanda ashobora kuba barikoze ibintu bitagaragara ngo nashize umwaka byose barabihagaritse ariko se kuki bagiye gusenya bagahera kwa cyuma ni inzu iri hagati ntabwo ariyo ibanziriza ku muhanda uvuye kuri kaburimbo ntabwo ariyo nzu ya mbere ibanza yo irimo hagati kuba ariyo batangiriyeho ni uko hari utundi tuntu bari kuko n'izi nzu ku mpande ntazo basenye bahe donc niye niyo bashaka kugira ngo biriya bikoresho byiwe n'iki byose n'umutungo afite wenda bihatikirire cyane cyane ko harimo na studio n'ibindi bintu wenda basamesereza n'ibiki byose ariko ukabona ko mu by'ukuri kuvuga ko nubwo yaba ariyo proje y'umuhanda ntabwo proje batangira gusenyera kwa cyuma urimo hagati bikwereka ko kandi ntabwo bitangira le lendemain bamukatiye bikwereka ko ni agakino ni ibintu byapanzwe mu by'ukuri byo kugumya kugira ngo bamusenye kandi bamuzimye burundu akaba ari igikorwa navuga ko kigayitse nahoze mbona umuzamu wiwe umuzamu we arimo atakati banyarwanda banyarwandakazi mu mpase byibuze ati nagiye kuri ribu gusaba uburenganzira bwo kugira ngo nimure ibintu bye bibyane kwase ati ariko bambwiye ko batagifite dosiye ya cyuma mu ntoki ngo agomba kujya kuri gereza ngo ageze kuri gereza amubwira ko umukuru wa gereza adahari ngo azagaruke nyuma y'iminsi ibiri ariko ngo uburyo barimo basenyamo bazaba barangije gusenyamo n'ibintu byo barangije kubisenyamo no kugira gute kugeza ubwo nabonye umuzamu avuga ati ngiye mumfashe mbone imodoka mbone iki mbipakire kubera ukuntu umwana wanambye kuri cyuma uko bizagenda nzanywa umuti n'imbizira nzabizire uzamfata mu nzira nzamuhereza imfunguzo n'ibyangombwa bya cyuma ubwo byayoze baba ari umuyobozi uriya muhungu rero noneho ukuntu aje no kwibona uriya muzamu wa cyuma ntabwo ari umuntu usanzwe nawe ari muri ba bandi basenyewe muri kandoni muri barinyari aho yavugaga ko yari afite inzu ifite imiryango itatu yabaga muri umwe iyindi ibiri akayikodesha urumva ko ni ka gahinda agahekane k'ibihekane ibi bintu ugenda ubona n'urya mushoferi wa cyuma ubona ko nawe ari mu basenyewe yari afite umutungo mwinshi cyane harya mu basenyewe yari afite umutungo uri hafi za miliyoni 80 ariko ngo bamubariye muri miliyoni 10 cyangwa 20 ni ikintu ubona ko gusenya hariya ntabwo ari ibintu byatunguranye kuko n'uriya muzamu ngo afite urubanza n'iki cyumweru gitaha ari muri babandi 17 bagomba barimo kubana n'umujyi wa kigali bikwereka ko kujya gusenya hariya kujya mu buryo bushaka kugira ngo uriya muzamu nabure n'aho haba ni ibintu birimo ni uruhererekane rw'ibibazo iriya leta ya kigali irimo igenda ishyiramo bariya abantu ba kangondo bari barabonye ubuvugizi kwa cyuma noneho ari umushoferi wa cyuma ari uriya muzamu wa cyuma bari abantu bari bifite kandi batunze hariya muri kangondo basenyewe bari no mu manza n'umujyi na kigali kandi umujyi na kigali murabizi ko wagiye mu maboko ya kagame uyu mujyi wa kigali ucungwa na perezidansi bikwereka ko irimo ndavuga ngo bajya bavuga ngo inkunguzi nkeka ko efuperi iba irimo ikora irimo yikungurira mu by'ukuri irimo igana amarembera kuko urebye ukuntu bari abantu n'ukuntu barimo bakurikirana cyuma ashobora kuba mu byo azira harimo no kuvugira kangondo cyane cyane ko ibibazo abizi kubera ko abakozi biwe bari batuye muri kangondo kandi babaye ba mbere mu gusenyerwa mu ikubitiro mbere yo gakeya ya covid niko bakosereje iki ni ikibazo gikomeye cyane ariko twongere tuvuge ngo niba bagiye gusenyera cyuma niba ari uwo muhanda kuki batahereye kuri kaburimbo kuki bahise bajyamo hagati bototera kwa cyuma niba utangaza ko ejo mu gitondo iyo mara gusenya inzu ya cyuma ibyo kuvuga ngo gusisiranye ibimenyetso noneho na ka gasigisigi ka cyuma kakavaho urebye n'ibyo barimo kandi ntibizadutangaza uzayibona proje bayihagaritse ariko ni ibintu bibabaje cyane gusomera cyuma uyu munsi mu gitondo bagatangira kujya gusenya hariya birakwereka icyo bashaka ni ukugira ngo barimbure iki kimenyetso cyangwa ikijyanye na cyuma kandi twarayibonye uriya mudepite christine murebwayire avuga ati cyumara kaguyo yagiye umurongo politike cyangwa ibyo bifuriza cyuma kurayibona nuko uzamurimburana n'ibyo byose ariko nk'umuntu w'umugabo kandi uzapfa ari umugabo nuko we azapana ukuri kandi avugira rubanda nkuko yajyaga bivuga ati Ishema TV imboni ya rubanda kandi yabivuze ati nshobora kuzabizira ariko
aho ngaho niho nibaza ubundi nabonye kariya ka video gato kuriya mudepite kazi witwa Christine akantu k'umunota umwe gato nabonye byari mu biganiro yari yagiye gusura abaturage yari itambukiraga sinasobanukiwe neza mu iyi kontesi yagiye kuvuga amagambo nk'ariya kuri icyuma akamucira gupfangwa rwe iyo yagiye kandi urubanza rukiri
Serge bari babiteguye ntabwo ari yagiye uriya mudepite navuka muri biriya biki iyo ni umudepite Christine yigishe ku kigo nizeho ngewe ni umuntu tuziranye ni umuntu iwacu igasoge ikikwereka ko ari misiyo yari arimo ni uko n'iruhande rw'iwe hari umupolisi mukuru yari inama yari gahunda yo kujya gutangira gutegura mu mitwe abaturanyi b'iwabo ku ivuko ibigiye kuba kuko urabona ko byabaye mbere ho gace yasomerwa wabonye ko ari umupolisi mukuru yari inama mbwirwaruhame bakoresha umuntu havuka Christine ni umuntu nzi ni umuntu nakurikiranye Christine ni umuntu nyuma y'intambara yagize gutya ashinga koperative y'ubuhinzi ubuhinzi bw'ibitoki biramuhira iyo bita copro vibandakeka muri cya babona abaterankunga rwose barazamuka barakomera atangiye gukomera yo nibwo yatangiye kwikonekta n'imbuto foundation kumwe bajya batemberana abantu biteje imbere nk'uko Kagame yajyaga akunda gutemberana na Basi na Gerard na Mukagame nuko yajyaga atemberana n'uriya mudamu nk'umudamu witeje imbere kandi koko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa kuriyo nanjye byantunguye kubona avuga ariya magambo nkeka ko atayamuvuyemo ahubwo yavugishijwe kubera ko ayavuga iruhande rw'iwe nabonaga n'inzego z'umutekano bikwereka ko ni ibintu bateguraga bigiye kuba kuri cyuma rwose yavuze biriya bukeye bamukatira irindwi umunsi umwe batangiye gusenya kwa cyuma bikwereka ko ari ugutegura abaturage ngo bangishe abaturage ibigiye kuba bangishe cyuma abaturage b'iwabo n'abanyarwanda bose bigiye kuba noneho ibyo bazakora bazabe baraharuye umuhanda umuntu barangije kwa kundi Serge mu kinyarwanda aravuga ngo ugiye kwica akanyamaswa arabanza akita amazina burya na hariya atangombera mbere n'iya kabiri bashatse guhambura rubanda barahabatije ngo nibanyahe kugira ngo hate agaciro ariko Serge nakumenyesha ko ikibanza gihenze muri Kigali ni hariya bita baninyahe niho bavuga rero ngo ushaka kwica akanyamaswa arabanza akagahimba amazina akangisha abantu Serge numva ari icyo navuga
no tuzabigarukaho wenda mu cyumweru gitaha ndakeka nzagaruka kuri iyi ngingo kuko hari n'akarengane k'abaturage hari muri Rusizi muri kiriya kirwa cya Gihaya urumva akarengane kabo nahoze mbyumva ku ijwi rya Amerika abadepite bagiye kubasura ariko ikibazo cy'abadepite babasura ntabwo ari intumwa z'abaturage intumwa za rubanda ahubwo arababwira bati iterambere rirakenewe ahangaha umushoramari
Serge kubizi Ayirandi ku isi yose ibirwa niho hantu hambere hahenda niba ari umushoramari ushaka kubadevelopa uzi ko ngo bishyure abantu miliyoni imwe miliyoni ebyiri ayo mafaranga bajya bagomba kugaruka mu Rwanda bagomba kugaruka hakuno y'amazi bazayaguramo iki niki urabona ko hari umushoramari kandi ni FPR by the way bari abashoramari iyo bita ngo ni Kigali wati nibyo bimwe byo muri
kisi
ni umuntu n'ubundi nka kuriya bavuga ngo banyahe hari umuntu ushaka kwimura imiryango 1600 ariwe Denis Karera n'umuntu wa Businge ariko ntabwo ariwe turabizi abashaka turabazi iriya Ireland nabo abayishaka turabazi hari atuye abaturage bagera ku 1400 imiryango hafi 1400 ingahe bana abaturage bibagiranye igihe kirekire cyane ariko barimo kubagurira ubusa niho kubimura ni nko kukwimura ukaguha amafaranga y'itiki Serge birababaje cyane niba umuntu ashaka kugira ngo agire miliye turisitike ni ukuvuga ko hari ahantu afite agaciro bakagombye kubishyura kuri ton yo mu mujyi niba ambuki rusizi se bazagurura
hari miryango yari yagiye mu ndiyaraga rutse amafaranga bayabahaye bageze rusizi basanga adafite n'agaciro ko kugice cy'abamarira bakabwira abandi bati nimuhave ubu muhagume
barakwambura hegitari 10-20 cyangwa 5 bakagwa miliyoni 2 cyangwa miliyoni 1 miliyoni 1 mbwira ubutaka bwa miliyoni uko bungana ni metero 5 kuri 5 wakubakamo inzu ni tuwarete serije kamaze nkubwira hari ikibazo gikomeye cyane turimo tugenda tubona sinzi niba atari ukwikungurira bajya bavuga ko amasaha kazazivuka kazazica kazivukamo ariko ibirimo kubera mu rwanda ntabwo ari hariya gusirega ni mu rwanda hose bari abantu bo mu gatsi karaza yabakeneye ahantu bakavuga ngo ibikorwa rusange bagahita babishyura ku busa ubusa serije ni ikibazo gikomeye cyane ubona ko sinzi uko tuzabivuga ariko birababaje cyane serije
birababaje izo ndaro wambwiye yamaze kubona kagame agabiye muhozi nk'arambwira ati wari uzi ko buriya inka z'inyambo nta wundi uzisigaranye mu rwanda nta n'undi ushobora kubungira kuzorora usibye kagame ndavuga ni wese iyo muntu pura yikuye he kugira ngo izindi nka zice mu rwanda ufite inka y'amahembe yose ati vanaho niyo uzazitunga gusa mwe mutunga inka z'inzungu francois ariko byari bimeze ko bimeze magingo aya nk'uko nabibwiwe
yani uko biri urebye neza usiganye kuko yigeze kuba hari ribuka ko yigeze kubaho kampanye yo gukangurira abantu kugurisha inka bari bafite bakajya mu za kijyambere ariko ikibitangaje cyane ni uko we yazisigaranye kuri muhanzi yari yarazifite ndibuka wenda bagitangira bwa mbere ari kagame ifamu ya mbere bagize bayizanye iwacu igasoko ndibuka ko bimuye abaturage ku busa peske ku busa babaha 300-500 bafata abaturage bose bari begereye igishanga bagiye hari igasoge abantu bita cya ruzinge hari harimo bariya abategetsi bose ba karemera dr karemera bari koroneri icyo gihe hari ndakeka bari abasirikare bakomeye bose batangije umushinga nibwo bazanye inka za kijyambere bari bavanye mu buhorandi ndakeka ariko bimuye abaturage babahungeta babaha 300-500 ku ngufu utabyemera bakagufunga cyangwa bikagenda uko babishakaga ariko nyuma yaho nuko babwiye abantu mutarahari mugurisha ibyo ngibyo mugura amapikapu mugire mute mugura inyungu za kizungu ariko yarazisigaranye icyo nakumenyesha ni uko mwene ziriya nkazo zirarezisita ku burwayi bwo mu rwanda na ziriya nka zo mu rwanda uribuka dosiye bamaze kubabwira ngo bazice ko wari minisitiri w'ubuhinzi icyo gihe yagize gutya aho kugira ngo ajye kohereza abatekinisiye abaveterineri bajye kuzitamo mu buhorandi yohereje umugore we utarize iby'ubuganga bw'amatungo umugore we niwe agiye kuzigura azana inka z'amajegija zitabyara zitagira gute kandi abaturage bari bafashe kredi muri beka za miliyoni na za miliyoni urubanza rwari rukomeye bati ntabwo tuzishyura iryo deni kubera ko leta niyo agiye kutugurira inka ituzanira inka zitabyara z'ingumi kubera iki minisitiri wari w'icyo gihe bamwitaga bati ndumva ndibuze kumwibuka sinzi rwose icyo gihe yatumye umugore we ajya kugura izo nka abaturage babihombeyemo haza kuba ibibazo mu mutarara bati ntabwo tuzayishyura kuko leta niyo yohereje umuntu wo kujya kuzigura zanze kubyara kandi umuntu wese uragurije amafaranga yaravuga ati inka yagomba kugira ngo ikamwe hagati ya litiro 30-40 ukazana inka noneho ntizibyara wumva ikibazo cyavutsemo kandi bagombaga kwishyura barabariye ku mukamo wa buri nka izajya ibona ni icyo kibazo cyavuyemo cy'inka n'ibiki byose ariko yarazisigaranye bitwereka ko harimo no kwikunda kwinshi cyane sida nka za kizungu buriya kwiyadahuta mu rwanda byarabagoye nizapfuye gupfa kumenyera cyane ziriya zivanze kuriya bavanga zimwe za kinyarwanda n'inzungu havamo inka zikomeye ariko ziriya z'inzungu abazifasheho bose n'ubushobozi bwo kuzitaho zabapfanye ubusa serivisi
urakoze cyane francois mutuye muhungu yaragira ati amata y'izo nka ni trerishe urumva aba ni abadukurikiye batwandikira inka y'inkunguzi ishoka agaca kayireba ushaka kuroha imbwa ye aravuga ngo yasaze aha imigani yawe rwose iratuma nkumbura ikinyarwanda kandi ni byiza kudufasha munyemere tujye ku ngingo nyamukuru kuri bagenzi bacu nyine mu karere idufiteho natwe ingaruka kuko iyo tuvuga ubushotoranyi bwa Kagame na Gatsiko nta munyarwanda wabyirengagiza hari ikiganiro ngeze gukora mu mwaka wa 2019 ubwo navuganaga n'umwe mu bahozi muri M23 hari mu kwezi kwa munani mwaka wa 2019 yatuhaye amateka nyine y'uburyo Kabarebe Kagame bamanipira abantu mu bwoko bw'abatutsi muri Congo mu ntambara za CNDP za RCD M23 n'ibindi byose wenda ndaza hagati wenda nashaka kuzana iyo audio kugira ngo nze kubereka ibyo twagana mwaka wa 2019 iraza kuba ifite 2020 n'ikintu twagiranye niba mubyibuka bamwe na bamwe ariko reka twinjire muri iyi ngingo iki kibazo cya Congo n'u Rwanda ni ikibazo cy'igihe kirekire bitewe n'uko kirimo n'ubutabera kubifuje ko tunabigarukaho bari bazaga bati ese n'ubundi kuba Congo yinjiye muri East African Community muzi neza yuko n'uyu muryango ufite n'igice cy'ubutabera abashaka kurega banarega ndavuga ni ubwo nzashaka umunyamategeko wa Kambanda abe yagira icyo abivugaho ku bantu bashaka kureba nk'iby'ubutabera kuko Congo yabinjiye mu muryango wa East African Community ariko ibibazo nyamukuru twibaza ni ukwibaza niba u Rwanda Kagame afite iyo tuvuga Kagame ko u Rwanda turarubeshya ko u Rwanda n'igihugu cy'imisozi ariko kiwe n'uriya mugabo nyine w'umunyagitugu Kagame azahagarika intambara zo gusotora Congo no kwiba impamvu ya mbere yo kwiba Congo ni ubutunzi bwa Congo ubu ibinyamakuru birandika bivuga buti igihugu cya kabiri kinini muri Afurika kinjiye ku isoko ry'umuryango wa East African Community na amahirwe y'uyu muryango nibyo koko ni amahirwe y'umuryango kuko Congo ni igihugu kinini gifite ubutunzi kuba kinjiye ku isoko rya East African Community ni inyungu ku bindi bihugu biri muri uriya muryango ariko se agresiyo y'u Rwanda kuri kiriya gihugu izahagarara ni ibibazo bimwe twibaza ejo hashize mwabonye yuko umunyamabanga mukuru nyine wa East African Community Dr. Peter Matuki i Nairobi mu ibaruwa yandikiye abaminisitiri bari muri uriya muryango yemeje ko bakuru b'ibihugu bazemeza ku mugaragaro yinjizwa rya Congo Kinshasa tariki 29 Werurwe hazaba ari ku wa kabiri kimwe gitaha ikibazo nyamukuru nicyo twibaza Comrade Baraka reka nguhereho kuko wenda iyi nkuru irebana n'igihugu cyanyu kuba mwinjiye mu muryango wa East African Community ni ibintu by'amahirwe kuri Congo ku bacuruzi ba Congo ariko ni no ku mahirwe ku baturanyi ikibazo nyamukuru twe twibaza navuze nti turabireba muri cadre y'umutekano ubucuruzi n'ububanyi n'amahanga abankurikiye mu ijoro ryashize twavugaga ku bitero bya M23 bya tariki ya 19 z'ukwezi biheruka ubwo bimwe mu binyamakuru by'u Rwanda nako ni kimwe ntabwo ari bimwe cy'amakuru kimwe cy'u Rwanda Rwanda Tribune kivuga yuko hari ibisasu biterwa na FARDC aho kugira ngo bigwe mu birindiro bya M23 bikagwa mu Rwanda nasobanuraga mvuga ni nta kinyamakuru na kimwe nta statement na imwe y'u Rwanda nta n'undi muntu wabibonye usibye icyo kinyamakuru kimwe cyitwa Rwanda Tribune gikorana na M23 nabo bahoze muri M23 bari hariya muri za Musanze tariki 29 abantu bavuga bati ibintu bizahinduka Congo izaba ifite ububasha bwo gutabaza ibindi bihugu ibwire Uganda ibwire Tanzania ibwire Burundi ibwire Kenya ibwire South Sudan ivuga iti kimwe mu bihugu by'umunyamuryango bikomeje kudushotora bizagenda bite so ndifuza ko byo tuganira byose tubireba muri izo ngingo eshatu ubu umutekano ubucuruzi n'ubanyi n'amahanga izindi ngingo nzazira mu bindi bigaragara bitako ni bafite ingingo nyinshi cyane bagomba kumvikanaho mu byo mu birebana n'uyu mutekano cyangwa mu birebana no kujya muri uyu muryango Bwana Baraka najya nguhereho ese ni amahirwe masa gusa kuva Congo yinjiye muri East African Community igihugu gishotora Congo kirabihagarika wowe urabibona ute Comrade Baraka
murakoze Bwana Serge en tout cas ni inkuru nziza kuba Congo igiye muri EAC kandi parti ya East Congo ifite activité commerciale nyinshi cyane niyo ngubu navuga ko iri très développé mu byerekeye nuza échange commercial yaba ari hagati y'igihugu cyangwa se n'ibindi bihugu rero akaba ari ngombwa yuko Congo yakwinjira muri iyo community kugira ngo ishobore kugira commerce yayo ishobore kukongera nanone commerce yayo que ce soit au niveau national cyangwa se international. Iki nanone nuko les besoins zihari muri parti ya Est ya Congo ibintu byinshi bituruka i Mombasa bituruka i Nairobi to byinshi byinjira a partir ya ntuza ya Tanzania cyangwa se Nairobi. Donc ni ngombwa yuko ahubwo baratinze ni ngombwa yuko Congo yajya muri iyo community kugira ngo exchange commercial zibe nziza kandi bashobore ku les deux côtés bashobore kunguka ko hari bimwe aba Congo ifite abandi badafite n'ibindi igihugu nka Kenya cyangwa se Tanzania yaba meme n'u Rwanda ufite bikenewe muri Congo cyangwa se mu Rwanda harakano shaka kuretifya nuko cyane cyane bavuga yuko Congo ifite sous-sol irishe kurisha ibindi bihugu nibyo ariko ntabwo ari byo 100% ahubwo Congo icyo ifite kirusha ibindi nuko biroroshye kujya ku exploita kitya gihugu nta zindi ntuza contraintes zihari ntabwo ibintu bavuga ko biri muri Congo bibuze mu Rwanda ko u Rwanda n'ubutaka bumwe bugeze hariya ni Goma azantuza ibyose biri Goma hariya za Masisi zera hariya hose hari za hazahabu n'u Rwanda birimo byose buretse ko mu Rwanda nta bushobora kudiplasa population zaho ziri kugira ngo mutangire mucukure izo za diamant na za or cyangwa se ndi mu buye agaciro ariko Congo ifite espace yuko iyo exploitation yaba ari possible kandi ntabwo baruhije cyane mu byerekeye za regulations yo kugira ngo ibihugu bijyeyo bijye ku exploit.
Icyo niyo ariko Comrade Baraka ntabwo ari ikibazo kirekire wenda tujya tunabyibazaho ujye byumva n'abari muri la politique kigari bavuga bati harya abavuga yuko nta mubuye agaciro tugira babikurahe ese aba scientifique cyangwa aba geologiste babikoraga amaitide kuki batavuze ku Rwanda rufite utande minero cyangwa amabuye agaciro nka Congo kubera iki tubyumva kuri systeme ya FPR kuri regime ya FPR ko ayo mabuye yaboneka no mu Rwanda kubera iki mbere tutabyumvaga nk'ayo mabuye uvuga yose ashaka no kuboneka mu Rwanda paraporo no kugiye gucyanyu cya Congo
ndagu atukanye nakubwira yuko je suis mieux placé muri iyo terme ya analyse géologique ko ni ibintu nakuriyemo u Rwanda nta kintu Congo irusha u Rwanda en terme ya izo za minere ikibazo gihari nuko karere densité ya population iri hejuru cyane kandi nta ushobora kudeplasa aba population bari mu Rwanda nkuko ushobora kubadeplasa muri Congo. Iki nanone impamvu bavuga ubu ngubu ko bihari nuko ndumva ntabwo ntakuri kuna bisobanura kubera ko ntabwo ushobora kubyexploita nkabuno ufashe nk'ibyo bavuga kuri Congo urusi bifite richesse sous-sol gwa kuba n'igihumbi ishuri igihumbi kurusha Congo ariko wumva Congo ari bari kuvuga kubera yuko ari ahantu bishoboka ko ushobora kugenda ukayura kandi nta n'umuntu uguteye imvururu kandi ushobora nta regulations zihari muri Congo donc nta n'ibi byantuza bya babyita ngo iki ibi bya muza biri muri cadre changement climatique environnement respect de l'environnement ibi byose muri Congo nta bihari kwa niyo mpamvu abenshi bakunze kujya ku exploita yo kubera ko non seulement hari ayo mabuye arahari muri Congo kandi nta na gouvernement ntabwo yita kuri environnement ntabwo ifite za regulation kugira ngo ibigireho donc Congo yo yabaye facile ariko abantu benshi bakunze kwibeshya cyane bakeka yuko Congo ariho amabuye y'agaciro yose yo ku isi nariho imana yashoze ko ariho amabuye y'agaciro yose ku isi muri Congo no n'ubutaka bumwe buva muri zira za Masisi hose bikagera na hariya i Burundi na hariya mu Rwanda ariko u Rwanda n'agahugu gatoya nta gushobora kujya gukora za exploitation minière nyinshi cyane ariko nkubwiye kubigeze kubaho gukora exploitation zaho ngaho n'izo zanuza kasterite cyangwa se zanuza za colta zirahari zuruziye mu Rwanda ariko nta gushobora kujya exploitation nk'uko ushobora kujya exploitation muri Congo rero icyo ni cyo kibazo cyane ikindi nanone ko ishaka ntabwo ishaka kuguma gusa muri za minière ishaka kudiversifya ntuza sector ekonomiki yayo n'ibindi bihugu Kongo ifite ibiryo bashobora guhinga bashobora ku exporta ibyo za minere hari ibintu byinshi cyane bashobora ku exporta le bois donc kandi ibyinshi binyura basanze yuko ekonomi ikomeye cyane muri kara karere ufite iri orienté muri est ko urebye Congo Brazzaville icyo bafite ni pétrole kandi pétrole nayo iri contrôlé par Total final donc ntabwo bafite tellement des échanges zikomeye cyane nkuko activité économique ihari muri est ya Congo nakera niko byo bimeze bwana Serge niko abantu batabizi nima mvu habaye banke ya CPG nima banke ya CPG yari dahunga kugira ngo abashobora gukora za business za muri karere yaba ari au niveau de minerai cyangwa se yibindi yizindi za marchandise bashobora kugira kandi bagire appui ya une institution financière qui était je pense la banque ya CPG yari dahunga muri karere niyo mpamvu yo community yabaye créé donc kuburyo ubu Kongo yo yinjiye muri yo communauté des états d'Afrique de l'Est. Donc, ça ne peut que bénéficier kuri ntuza kuri Congo, kandi n'ibindi bihugu bya ntuza byo muri karere. Rero ikibazo abajije nko mu Rwanda nka Kagame ni influence oui. Hari kindi kuri Kagame abanyarwanda bakunze kumushiraho babona Kagame hari nk'ikintu cy'igitangaza ari ukora ibintu byose. Kagame ni umukozi kandi mu myaka ishize yerekanye yaba sponsor be cyangwa se abantu bemvestije muri we by the way mubamufashije umwe amaze kwigendera Madeleine Albright yaramufashije cyane kugira ngo Kagame agume ubutegetsi ni mu bantu bashyigikiye ira pouvoir ya Kagame ariko nawe amaze kwigendera ndumva ya dusize uyu munsi personam ariko ni umudamu nawe wagize uruhare runini cyane muri malheur y'abanyarwanda surtout no muri karere kubera ko vision yari afite y'ukuntu ibintu bigomba kuba muri karere ntago byabiri avantageux kuri ntuza kuri population locale hari decisions imwe yagiye afata kubyerekeranye na sécurité yo muri karere bijyanye n'ibintu erone nka bira byo gusenya inkambi byo kwirukana no hari ikintu yafashije nawe Kagame kugira ngo ashobore kuguma ku butegetsi muri za année 2000-2001 igihe u Rwanda hagati ya FPR ibintu byari bitanye gukomera ubundi Kagame buriya yari yagiye kandi barabamaze nabo kubona ko ubupfubare imaze kugira ku gushekinga ari mu bantu nabo bamukuriye lobbying kugira ngo akomeze agume ku butegetsi. Donc karikanuza ka juste un passage naho mbi u Rwanda ntabwo ruzakomeza kugira pouvoir rufite nka mbere muri karere situmbyerekeye kujya muri Congo kwifata amabuye y'agaciro muri Congo guteza intambara niki nanone wenda abantu cyangwa tutavuze uyu munsi nuko l'armée rwandaise ubu ngubu iri muri ntuza l'armée rwandaise iri muri Congo irimo irakora des opérations avec l'armée congolaise ariko ntavuga ko ari l'armée rwandaise yonyine iri gukora ku kazi kubera ko l'armée congolaise yo ni abonné absent kugira ngo uyibone ufu kuyishakisha nkuko umuntu bari gushakisha zahabu muri ziriya za operations zose uri kuba hari urumva ko iki gihe Kagame ntabwo ari we uri muri Congo ariko undi l'armée rwandaise yajemo officiellement kandi iri invité kandi ibintu mumbikanyeho rero akaba ari icyo kibazo wenda mu bibazo babajije relation hagati ya Kagame na Congo ubungubu Congo yiye muri iriya communauté des états d'Afrique de l'Est ni gute zamera donc na Kagame nawe ubwe yarabivuze ati ngo hari ibintu biri kubera muri karere nge batangizaho. Donc ubu rero role ye muri iyo ntuza muri iyo community ntabwo nyibona ntabwo ni furu ntabwo ushobora kubibona kuko Kagame ntiyigeze yiyemvisisa muri community n'imwe muri karere. Kagame imyaka yose yakoreye abasponsor be kandi bari mu mahanga yakoreye des entreprises privées yafite gahunda ye bwe bwite afite ikintu yadirije igihugu afite ikintu yakandamije abantu ariko muri rusange kugira ngo uvuge ati ngo hari apport afite yazana muri communauté nkuko Uganda par exemple imaze kuza officiellement muri Congo kujya bumvikane kujya bavanaho ira mitwe itwaje intwaro Kagame intaga ari mu player nkuwo Kagame ni umuntu uzana intambara akazi ke na hantu hari intambara niho bamujyana kugira bamuhembere nicyo bamuhembera na nuko ngebe mbibona role ye yazana muri iyo ntuza kandi iyo role rwose bwana Serge ubu ngubu abantu baje kugarambirwa ntabwo numu president wenda tuvuge ko na Felix Navaho akaza undi mu president ntabwo Kagame azongera nanone gukora ibyo yakoze muri Congo ngo yongere bisubire mu cyutuko kumwe nayo ubungu itangiye gukrea za relation hagati y'ibihugu nabikubwiye ko bwana Serge Kagame baramuzi baramumenye bara ba president bose iyo bahuye cyangwa se bari kuganira baramumenye ntabwo mu kitaho mutayeho igihe cyo kumenya baza bakorera baza impamvu ariko hari ibintu sur le plan géopolitique au niveau mondial biri guhinduka ku buryo mu bantu ba mbere baba president bo muri Afrika qui vont voir le coup Kagame ari muri abo bantu kubera ko muri géopolitique ukuntu ibintu biri guhinduka nta cyashara zongera no kugira uzamenye yuko bwana Serge Kagame yaje muri contexte ya après nous a chita mur de Berlin et puis faut kumenya yuko bamubutu bo bavuyeho nabo muri yo contexte ya chita mur de Berlin or mur de Berlin iri kugaruka ariko mu bundi buryo donc Kagame nta yindi ntuza azabafite nta yindi ntuza po azabafite ko nuko bigenda abantu basponsor be bare bare zentere bare bare tandas ko nibyo kugenda bungu byo Biden yageze i Brussels bajye kudiskita ku ntuno nanone isi bagomba kuyireba bagomba kuyidirija avec les pôles indipolomaze kuvuka notamment la Chine l'Inde et la Russie nabo batangiye kwiyempoza uziko nabo bungu batangiye gukenuza circuit inuza za marché zabo donc ibyo bintu byose bifite impact no mu bihugu biri muri Afrika kandi uburusi bwatangiye kugerekana yuko butangiye nabwo kugaruka muri Afrika avec leur présence yaba muri Centrafrique cyangwa se muri Mali donc ukabona ko hari ndi mur de fer itangiye kuba construit ariko ntabwo tuzi exactement nature yayo ukuntu zabimeze ariko ce qui est sûr et certain ba victime barahari hari ura mu président wo muri Ukraine urabona président muri Ukraine donc umwana w'abandi bamushize mu bibazo none ubu ngo ari gutaka ahantu hose nta n'umuntu wo kujya kumutabara na amashyi gusa bari kumukomera amashyi ariko buri munsi bombe ziri kumugwaho donc na Kagame yagombye kubyumva kuko uriya mugabo soutien yagize ni exactement nk'iyo soutien Kagame yagize uretse ko Kagame ari muri Afrika ariko urabona aho ageze malgré ibintu bari kuvuga ngo bazamufasha ariko igihugu cye kigeze ahantu habi kigeze ahantu habi ku buryo ntabwo ibyo byose bizakorwa ntabwo ishiye iri impuza ko ntabwo ari ishiye iri nziza dona Kagame nawe muri Afrika ari mu bantu bari kujya muri iyo direction wenda wewe ntabwo azagira amabombe ariko uburyo bazamurasha kuko bari abantu nukuri bakora mu butora bimukoze savimbi barabimukoze Kagame ni wakomeje akeka yuko azaguma ari uko ameze ategeka muri Afrique centrale avuga ngo ngenzi agira uzumva no mu minsi iri kuza ko discours izahinduka ahubwo abanyarwanda nibo yashoboye kandi bwana Serge nakubwiye yuko uko ariko kose Felix yajya mu Rwanda bakumvikana bakavuga ibyo bashaka nta mukongole n'umwe ushobora kwemera yuko Kagame amudomina donc muri iyo contexte rero niyo ngiyo tugiye kujyamo kandi nayo Felix yahoze akoramo kandi abakosebe nibyo bahoze bamubwira yuko il faut se débarrasser ya Kagame nkuzaye en prisier afite muri karakare murakoze bwana Serge
Urakoze cyane Baraka ku bisano byawe kandi biranumvikana ikintu kimwe wenda ngira ngo ngarukeho dusurinye ku buryo buhagije tukisobanure uravuze uti Kagame we icyashinzwe ni uguteza intambara no kurwana intambara uti ukurikije kwinjiza DRC cyangwa Congo muri East African Community arimo aragenda abura ibiraka ariko nanukomeje ku kintu uti Joe Biden ari Bruxelles bagiye kongera kureba cyangwa baganire muri European Union no muri NATO kongera kureba geopolitique stratégie ku bibazo birimo kuba ku isi byose birashoboka bashobora kubiganira ariko ikintu nakunze no kugaragaza ko Kagame toujours abafite responsable bamukoresha nawe ntabwo ari we ufata icyemezo ati nteye Congo si ufata icyemezo ati ngiye kudurumbanganya Burundi afite abamukoresha ku zindi nyungu ziba ziri inyuma François Mutuyemungu izi aspeshatu turimo kuvuga kuri Congo kuko tugiye no kureba ibikubiye muri charte ituma nyine no muryango ubaho ni byinshi cyane ntabwo twabijyamo ngo tubirangize nawoze mbona abari kuri YouTube batubaza bati ya gahunda yo gushyira ifaranga rimwe izashoboka ite bitewe n'uko Congo iba mu miryango myinshi ibyo byo nta n'ikibazo gihari bavuga one common market one current currency one current passport bafite ibintu byinshi cyane bavuga bazashyiraho ibyo byo nta gitangaza ariko ku kintu cy'umutekano duheranga tumaze imyaka 30 muri regio u Rwanda rwica rugakiza afe rwica ntawe rukiza rurica pe rugenda rukabaga abakongomani impunzi z'abanyarwanda zikiriho ni ukubera uwiteka ayo ni amateka agomba no kwigishwa wenda n'abavuka batoya bakabimenya uko u Rwanda rwagize este ya Congo bigomba kwigishwa buri muntu wese wa Congo n'umunyarwanda umuntu wo muri East African Community yagombye kwiga amabi y'u Rwanda muri est ya Congo ndavuga gusa est ya Congo simvuga no mu Rwanda kuba Congo yakwinjira muri uyu muryango uko bizagenda ku mugaragaro tariki 29 ntabwo byo muri bikomere by'abakongomani ndavuga ko subject y'abakongomani bari muri est bavuze bati uzadushakire bari bambwiye kudataka ndavuga ni nzamuza nawe mu kindi gihe ariko imaze abantu bavuga ati mutugane zene bintu uko bazi ko bibaho buri munsi mugenzi wacu aratubwira muri aspect y'ubucuruzi akavuga ati Kagame bamukoresha mu gucuruza intambara nibyo ariko abashoza intambara baracyari ntabo bagiye nubwo atubwira ati Joe Biden ari Bruxelles ntabwo tuzi niba atari buvuge bati ariko okay nta peteroli ni muri Congo magingo aya ariko tugomba gushakira aho duteza intambara kugira ngo tubone amabuye y'agaciro ariko ku bandi bakavuga bati gushyira DRC muri East African Community ni ugufungira umuryango Kagame nk'uko mugenzi wacu abivuga ibyo ni ibintu byumvikana ndagira ngo numve uko ubitekereza niba koko ibiraka bya Kagame birangiye kuri Congo bamufungiye umuryango cyangwa birangiye kuri we completely niko ubitekereza François Mutuyemungu uri kuri mute
okay njyewe iki kintu nshaka kugitangira mu kintu kimwe Serge ngira ngo abantu babanze basubire inyuma bibuke mu myaka za 1980 za 1990 aho ngaho intambara ya Dos Santos na Savimbi murabizi ko Savimburiya yari soutenipage za Amerika abanyamerika niba bamufashaga memu banyuye no muri Mobutu ariko muzi diru zigeze kubamo Dos Santos yabonye ko intambara mu mereye nabi kuko hari igihe bageraga hafi muri za kapitali n'iki kandi ariko Savimbi yari afashe ibice byinshi bibamo za diyama na za zahabu ariko uzi ko Dos Santos yamanutse akegera abanyamerika ati ariko mushaka iki mumbwire icyo mushaka icyo Savimbi abaha nanjye nzakibaha nk'igihugu abanyamerika bati deal bakorana mu ntoki mu gitondo Savimbi ko byagenze arabibonye Kagame nawe ANCRPM mama yigeze kuba ari maitre mu karere kubona ibuye ry'agaciro ryo muri Congo ugomba kumunyura
aho rero nagira ngo uhibutse ko ntabwo nabyinjiyemo neza ariko Jean Pierre Mugabe yaje kuri aditahuka no mu gitabo yanditse kuri dire ya Ngora Savimbi Joseph Kabila Laurent Kabila biri mu gitabo cye nyine urumva ko abanyamerika bakora dire ntabwo bakureba nk'umuntu w'igihe kirekire bagukoresha mu nyungu zabo bafite icyo bashaka kugeraho ku bintu bya Savimbi yabyanditseho neza
nicyo kikwereka rero na Kagame nawe rero urabona ko abanyamerika urabizi nta muntu nta munyamerika nta muntu wakubona imyaka 20 20 ya mbere mukorana neza nkuko bakoranye na Mombutu Serge Mombutu yajyaga muri White House akarara muri White House akararana mu nzu imwe na Bush per abanyamerika bavuze induru bati kubera icyo abandi ba perezida baza bakajya mu mahoteli wakababwira ngo Mombutu is a family friend bakabagazanye za breakfast zuzuye diamant n'amazahabu we ntabwo yaza nka perezida wasuye amerika yajyaga hariya nka family friend abana ba Mombutu bakoraga fete muri White House ariko igihe cyarageze ya myaka itagigira 30 baramurekuza Saddam wara muri kuje twarabibonye.
Kagame nawe abukaje rero ari kwa clip baraka yabiza wenda aza kubikomoza. Mubutu yajyaga muri conference ari kumwe n'abarabana be ba Saddam nabandi akavuga ati écoutez Congolo tu vois les journalistes sont méchants contre ton papa va. Ibyo turandu clip tunyibutsa nyine ni nkuko wareba cyomoro Kagame abwira cyomoro ati urabona the western country ntago bankunda isomesha contre moi yajyaga bikora mu buto bwira umwana ati abanyamakuru ntago ari abantu beza ni ukubera presse bamukiragaho rwakomeza aho ngaho
niyo nshaka kukubwira nkwereka ukuntu abanyamerika bagukoresha mu nyungu zabo kandi mu gihe kiri limite bakagukoresha ibyo bashaka byose Kagame yigeze kuba rwose maitre mu karere baramukoresha turayibona kugira ku ibuye ry'agaciro rya Congo ugomba kunyura i Kigali ariko nkeka ko uko bakoresheje Kabila we yari kuri Kigali kugira ngo survivinge bayo bamaze kwica se we yanagiyeho n'ubundi ari dicte par cyangwa se dirige par Kigali ariko urabona ko Felix nubwo abantu bamwise gisa kiramwanzi yashoboye guparvena kuganira n'abanyamerika mu buryo bumwe kandi agaruka kagaza Kigali ariko urabona ko abanyamerika barangije kwinjira abemera ibyo abemerera ubona ko ambasaderi w'abanyamerika i Kinshasa aba ari hose akurikirana byose kugeza nubwo twabonye ko ejo bundi habaye declaration y'abajenerali b'abanyamerika bavuga ko bagiye kuza kurwana donc gufatanya urugamba n'ingabo za FARDC ntabwo bavuga ko ari ukubatera inkunga nka kuriya barimo gufasha uriya Zelensky muri Ukraine bazaza kubafasha kurwana urwo rugamba rwo kugira ngo barebe uburyo bagara umutekano muri Congo iki ni ikintu gikomeye cyane bereka ko abanyamerika barangije kubona ko interi bafite kuri side ya guverinoma iruta iyo bavana kuri side ya ba Kagame kandi niko babigenza imyaka mirongo itatu igiye gushira bayogoza igice cya Congo bakoresheje iriya mitwe ibe ishyigikiwe na ba Kagame kandi n'iri soutenu par abanyamerika ubu bagiye guhindura karite bagaruke kuri side ya guverinoma nk'uko Dos Santos yabikoze yabemereye disi birarangira bigaga ko na Felix nawe yarabaganirije kandi koko nanjye ndi Felix niko nari kubigenza ni ukwegeranya no kabaza uti ekute iriya mwaye yo kubenefisiya ku mabuye ya Congo cyangwa ku mutungo wa Congo mutuyise abanyekongo niyo nuzi ubuna bafasha kandi bizakora bikwereka ko mu minsi iri imbere ubona ko Felix afite icyizere kinagaragara kandi mu gihe afite ibyo ashyira ku meza iriya mitwe yo ishyigikiwe na ba Kagame bo mu by'ukuri ababitanga mwatangiye kubabona aregutse mwamubonye uriya mubirigi wa supportingaga Kigali kugira ngo ife kuba yakora biriya byose hariya uriya mu diamante w'umubirigi n'amazabo n'ibiki byose
uravuga uriya Amerika yafatiye sanction nabonye ku rutonde rwa Amerika
biriya byose buriya bikitaho bigenda bigahurira n'uko Amerika yarangije noneho mbere niyo wakoreshwaga anyure muri ba Kagame kugira ngo badistabilize Congo babone amabuye kubusa ubu kuba batangiye biriya nuko hari iyindi porogaramu noneho itangijwe n'abanyamerika yo gukorera kuri side ya guverinoma birimo birakwereka icyerekezo cyerekezo twavuga duturise noneho bagiye kugira gutya Congo igiye kwinjira muri Eastern Africa Community kiriya rero ni ikintu gikomeye seri buriya twebwe mu Rwanda ntacyo dufite no kuba muri South Africa ntacyo dufite capital yacu ntayigaragara Congo ni marishe nini cyane Congo ari abo mu majyepfo ya Kivu haba mu majyaruguru ni komunote nini cyane ziruta u Rwanda kure inshuro ebyiri eshatu n'eshanu n'esheshatu ni ukuvuga ngo ibicuruzwa byose bivuye muri Kenya ari naho ndagaruka mu mishinga irimo kugira serije y'uko kubanza mukareba muri geopolitiki ibintu birimo kuza Kagame yafunze imipaka amaze kuyifungwa ibihugu bimwe bitangira gutekereza indi mishinga ibayipasinga Kigali Museveni ati ngiye nzubaka imihanda iza ihuza uriya muhoro wose wa ruguru na Norikivu biba bivuga ziriya za Kivu tuba tuvuga za Guma za Tembo za Beni za Buni yaho hose hariya ni ahantu hava ni ukuvuga ngo ikamyo izanye ibicuruzwa bivuye ku Nyanza Mombasa ikanyura Uganda ikambuka muri Congo ntabwo igaruka ubusa kuko hariya ahantu hari amabuye y'agaciro mujya mubona amakamyo avayo ukuntu aba angana ibihumbi n'ibihumbi muri Congo ni isoko rinini cyane ugemuramo kandi ukagira n'icyo usubiza ku nganda mu Rwanda ugemura iki uretse ikawa nayo tutakigira icyayi nacyo gikeya akenshi na kenshi amakamyo yaje mu Rwanda asubira yubusa bigaragara ko rero Congo yo ifite ikeneye byinshi biva ku nyanja yaba Mombasa yaba Dar es Salaam kandi bakagira n'ibisubira ku nyanja bigiye gucuruzwa iyo hanze ari amabuye y'agaciro ari izo mbaho bafite byinshi cyane bo bashobora gusubiza amakamyo yaje apakiye yasubizayo bikwereka ko noneho esanje komerisiyo ishobora koroha nta mubihombeyemo n'uriya mushinga wa Museveni wo gukora imihanda ni umushinga ubona ko uzabyara inyungu cyangwa uyu mushinga wa Tanzania basinyanye n'u Burundi wa gari ya moshi ibicuruzwa bigeze i Bujumbura biroroshye kubikubita mu mazi bikambuka uvira hariya ugasanga business zirimo ziragenda neza bikwereka ko mu minsi iri imbere u Rwanda witeye igikwasi mu kirenge kubera ko ubundi kwaprofitaga urujya n'uruza rw'amakamyo avuye Mombasa akaza akanyura mu Rwanda akambuka Igoma tugaprofita yandi avuye za Dar es Salaam nayo akaza akanyura mu Rwanda akajya i Bukavu cyangwa Igoma ibyo bintu rero iriya mishinga ya Tanzania n'iya Uganda izafitira mu Rwanda kuri izo business zitazongera kuzikora kwinjira muri Eastern Africa kuri Congo ni ikintu gikomeye cyane ko hari n'imisoro buriya bazavanirwaho kugira ngo bahabe za esanje ku misoro nk'abantu bari muri kominote imwe kandi noneho Congo izahitaba erefa nk'uko twamaze mbikubwira ibi abakamyonera banafite amakamyo bo muri Kenya cyangwa muri Tanzania buri kwa ari bo benshi cyane bafite ubwikorezi mu ntoki ntabwo bazongera guhomba kuko bazajya binjira muri Congo bajyanye imizigo bagire niyo bagarura ku nyanja kuko bafite amabuye y'agaciro Serge urebye amakamyo atambuka ku mupaka wa Uganda buri munsi atwaye amabuye y'agaciro ntushobora kubyumva bikwereka ko rero Congo izaba erefa biriya bihugu byo mu karere bishobora guprofitiraho bikaba babona amafaranga bakora ubucuruzi hagati nabo kuko bafite byinshi bakeneye bakagira na byinshi basubiza ku nyanja icyo ni ikintu gikomeye cyane rero buriya mu Rwanda bivuga ngo ntabwo batekereje cyane njya nibaza abastrateje babo cyangwa abanalisite babo icyo baba batekereza iyo bibeshye bagafunga u Rwanda rusanzwe ruri already enclave warangiza ugafunga imipaka yose kandi hari posibilite y'uko bakubayipasinga bakanyura i Burundi poroje barayisinye Tanzania yemereye u Burundi gari ya moshi miliyoni 900 z'amadolari bagiye gutangira umushinga ibintu byageze ibijumbo biba byageze uvira Museveni nawe yari poroje ya miliyoni 900 kugira ngo ahuze Kivu y'amajyaruguru n'Ubugande ni ugufasirita ariya mabuye yose biriya bicuruzwa byose bijyanwa ku nyanja bikwereka ko ndakumenyesha ko mu minsi iri imbere Kigali muzumirwa sejo urabizi ko Kenya
ukiri aho wenda nagira ngo nibutse kandi wari ubikomojeho kuko muri protocol of the establishment of East African Community harimo ikintu gikomeye cyane kiriya kiri free movement of goods kandi urabona ko u Rwanda rumaze imyaka rwifungirana mu gihugu rwafunze imipaka nahoze numva uyu munsi bavuga ngo abakongomani ngo binjira ku bwinshi muri Rusizi usibye ko n'ejo wazo batubwira ngo ubukungu u Rwanda bwarazamutse himbara n'ubyo umbwira ati bajya bavuga ati ubukungu u Rwanda bwazamutse ku wacu niba ari ibitoki n'ibijumba n'ibishyimbo no koza imodoka n'amapine ati ibyo ntacyo bivuze urabona rero ko imwe muri muri protocol ni ikintu kirebana na free movement of goods cyangwa ikintu cya free movement of person cyangwa abantu urumva u Rwanda iyo rufunga imipaka rubihomberamo ariko ni amahirwe ku bakongomani kumuvinga nk'uko rubivuze ikindi na none kiriya kirebana na free movement of service byose biri mu birebana n'ubukungu nk'ubucuruzi ko twabivugaga abakongomani bavuga ko bafite inyungu cyane kuruta ibindi bihugu muri East African Community kuko bo bazahinduka elephant of origin ni harya ni inzovu nyine y'uyu muryango bitewe n'ubutunzi bwabyo ariko ikibazo kindi wenda uracyari ku bintu birebana n'ubucuruzi ndakure ku bikomeze ikintu cy'ingenzi abantu bafiteho impungenge ni umutekano na stability ubucuruzi bwo buzakomeza bugire na bukomeze bukorwe bitewe n'uko umutekano uzabuteye mu mugenzi wacu yavuze kuri Uganda iri hariya Uganda yaje muri cadre y'amasezerano bilaterale hagati y'ibihugu bibiri ntabwo yaje hagati y'amasezerano bitewe n'uko bari muri East African Community reka mureke ariko abantu batekereje wenda uraza kwansubiza mwamukomeje
icyo ni ikintu gikomeye cyane Congo nimara kwinjiramo ofisiye Roma azatangira kurebwa inyungu rusange inyungu rusange Kenya ifite inyungu nyinshi gukorana business na Congo Tanzania ifite inyungu nyinshi gukorana business na Congo ni umupartneri mukuru cyane nakubwiye ngo ibicuruzwa byinshi cyane mubona byinjira mu Rwanda ntabwo biba bije mu Rwanda bikomezamo byinjira muri Congo niho hari market kandi bacuruza andorari niho hari abaguzi kandi bagura andorari kubera iki bafite icyo bakoraho esanse bafite amabuye y'agaciro amatoni n'amatoni 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 acukurwa kiriya kintu ni ikintu gikomeye cyane bikwereka ko nimara kujoyininga ntabwo nkeka ko Kagame ntagikontrola amabuye y'agaciro muri Congo east ya Congo ntagikontrola iyo biragaragara namara kwinjiramo rero urabona ko azari ibihugu Kagame aramutse yinjiye Felix arashobora gutabaza muri mu muryango ni ikintu kigaragara cyane bazanamwegereza gufungura kandi atanafungura abandi banyije kudizayininga inzira bazanyuramo mu majyaruguru Ubugande burimo burakora iyo nzira mu majyepfo Tanzania imira trasa iyo gari ya moshi y'i Bujumbura ibyo byo barabirangije kubw'inzara rero mu Rwanda nta twese tuzagira reka mubwire Felix nakubwiye ngo u Rwanda ibyo rurimo rukora ni ukwijomba igikwasi mu kirenge twebwe dukeneye ibyo bihugu byombi twihenuraho turabikeneye byose Tanzania turakeneye Dar es Salaam ariko nta kibazo dukeneye Kenya turayikeneye Mombasa ariko nta kibazo dukeneye Congo turayikeneye kubera ko twari umuryango ibintu byinjiriragamo iyo CPGL bavuga Baraka yivuze CPGL bayishyizeho kugira ngo uduhugu dutoya turi muri mu burasirazuba bwa
Congo komerede mutuye mungu reka wenda nsome ibitekerezo hano kuri YouTube ko hari wa mungu avuga ati noneho reka ndeho yahereye ngo bamufungiye umuryango batese cyangwa ahubwo baramufunguriye ubuyamabuye yose bamubazaga bati avahe ubu igisubizo kiroroshye dufite isoko rimwe one common market ariko wenda cyo wenda ntemeranywaho nawe kuba dufite one common market ntabwo bivuze ko borders zavuyeho dufite one stop borders urazibona ukuntu nka Uganda kizeho zira borders za cameras ibicuruzwa bivuye mu gihugu runaka bijya mu kindi gihugu runaka bigomba kuba declared ntabwo bivuze ngo ujya kwitwarira imyumbati muri Congo n'ibishyimbo muri Congo ukambwa ngo dufite one common market cyo kirere ngo cyumvikane ko borders ziracyahari kandi bigomba kuba declared bikamenywa naho bivuye naho bigiye byoroshya kuvanaho tarifu yo gucuruzanya hagati ariko ntago bi justifying ko Kagame azajya yambuka muri Congo ajye gutwara koruta muri Congo ngo avuge ati turi mu isoko rusange rya East African Community sizi babisobanuye neza wenda wabyisobanura kuko niwe bavuga bati ntago birimo kumvikana aho ngaho
oya icyo bagomba kumenya ibyo kuvuga ngo umubinjiye mu isoko rusange ntago bivuga ko noneho ugiye guprofita kugira ngo n'ibyibano bizabone uko bitambuka ubundi ikintu bizafasiritaho ni ukugira ngo wenda mu bijyanye n'amahoro n'ukoroherezanya hagati kuko ryari igihe bagushyiraho amananiza kugira ngo mu nyungu zimwe cyangwa izindi bitewe n'abandi baparteneri bandi ibyo babinjiza niho kwa kundi Serge nshobora kuba mfite umuceri uva mu Bushinwa mfite n'uva Taiwan kubera vino mfitanye n'abataiwan uva mu Bushinwa nkawusoresha hejuru w'abataiwan ukajya munsi ariko tuba turi mu isoko rusange Taiwan n'Ubushinwa bakaba bashobora kubenefisiya kuri ya to yo gusoreshwa iri ekitabu ntabwo ari ukuvuga ko rero bazabiprofitiramo ntihabwo mbona ko ari uburyo kugira ngo habeho koroherezanya hatabayeho gukomplika kw'ibihugu ku bicuruzwa cyangwa ucuruza ibinebwe uzibwira ko bazahita babona uburenganzira bwo gucuruza ibyibano ku buryo bworoshye murabizi neza amakamyo yageze gufatirwa za Uganda atari yujuje ibyangombwa kubera ko aho amabuye yaguye hatagaragaraga ibi bintu nibyo nshaka kubwira buriya Serge hari ibintu abantu bitiranye igihugu cya Congo tumubona ibyose birimo kuba iyo nkubwiye ngo Amerika igomba kugishyiraho intoki ibintu byarahindutse kuko abanyamerika bararangaye gakeya abashinwa barabinjirana babinjiranye kubavana mu memu n'abarusiya buriya ni uburyo bwagiye buguranamo cyane aka kanya abanyamerika bashaka kugaruka ku bundi buryo mu yindi sura kandi mu buryo batagikeneyemo Kigali reka Kigali yari transit yari passage aho ibintu binyura bitambuka byambo twe nta soko dufite urebye chiffre d'affaires y'ibyo dutumiza mu mahanga ntaho bihuriye n'ibijya kuri Goma Serge buryo urebye bije y'umujyi wa Goma wakumirwa cyane kubera iki izayishanze komisiyo bafite bo bafite amabuye y'agaciro kidiye amabuye y'agaciro turavuga devise mu Rwanda dufite iki ntacyo ariyo ngiye kukwereka ko buriya Congo kwinjiramo bizayigirira inyungu ariko ngiye ndabona inyungu cyane kuri biriya bihugu nanone nka Kenya na Tanzania ku byambu kubera ko ibintu biri hariya bakeneye ibiza bigiye mu karere n'irisubiraho niho binyura iyo byoroherejwe rero urumva ko bazabiprofitiramo ni bya bihugu n'ubundi bisanzwe ari byo binakomeye muri iriya South Africa Kenya irakomeye Tanzania irakomeye bafite ibyambu twebwe turankrave ntacyo dufite havuye twaya dufite ni ukumvikana n'abaturanyi kugira ngo noneho ya zanzira bari baratarashije zunyura iwacu natwe bagira icyo bagende badusigiraho ari nayo mpamvu CPGL yari yaraje kugira ngo ibihugu bituranye na Congo nabyo bishobore kugira icyo bibonaho ku butunzi bwa Congo Burundi n'u Rwanda nta kindi bari babishyiriyeho yari nka iperikwasiyo kugira ngo abaturanyi batazajya babona hakurya abandi barya abandi baburaye bakaba bakreatinga umuryango uzafasirita abantu kubera ko ni umuryango n'ubundi bintu binyuramo bigenda cyangwa bigapfa Serge aho navuga ni inyungu kuri Congo kandi bizaba inyungu ku bihugu bigize Eastern Africa cyane cyane Kenya na Tanzania kubera ko nibo bafitanye bafite inzira ni yabo akaba n'ufite ibicuruzwa kandi afite n'ibyo akeneye u Rwanda tweza rero buriya biradusaba kwitwara neza tukabana n'ibihugu kugira ngo natwe tuzabiprofitiremo ariko rero ubwo hisemo gufunga imipaka kizakurikiraho ni inzara kandi inzara mu gitondo isanga ku muryango Serge
urakoze cyane François Mutuyi mu gihe kintu uvuze nicyo avantage iri muri ibi ngibi bya one common market ni ibintu bya taxation ibintu by'imisoro nyine kuri za gasutamo ndabikurikira cyane nubwo wenda ntajya mbigarukaho cyane nuko inyungu ziri hamwe bavuga ngo double taxation nuvuga ngo niba nasize ku ruhande rwa Congo sindi busore ku ruhande rw'u Rwanda niba mvanye imari muri Congo nyivanye muri Congo ndasora kuri gasutamo wenda ya Congo ningira kuri gasutamo y'u Rwanda sindi busore cyo gihe bavanaho umusoro umwe aho kugira ngo nsore ku mpande zombi inyungu rero ni ukumenya aho imari ibituruka n'abasoresha bwa mbere urumva ibintu byinshi bizava muri Congo abagacheza bava muri Congo ibintu twavuga ganga cyane turavuga kuri Congo ko niyo turimo kwibandaho bivuze yuko rero ufite inyungu n'usoresha bwambe ndakeka ari Congo simbizi neza ariko ndimo ndabitekereza muri uburyo wenda barakaza kumfasha hano adusobanurire kuko urabona abagenzi bacu badukurikira bavuga bati kuri Kagame ngo na mahirwe ko bavanyeho duane nta duane zivanyweho iri ya one stop centers ya borders iracyahari ntabwo duane zavanyweho ahubwo no kuvana ibintu byo kimisoro buri mutpa kugezeho niyo bavuga bati one common market kumuteka ntabwo wambwiye uteka ko abakongomane bazarutse intambara kubera ubucuruzi ubutunzi bwabo bwana François
Serize izi ntambara zose ziri motivated n'ubucuruzi cyangwa ubusahuzi bubera muri kariya gace ibibazo bimwe nibikemuka ayundi bizagenda bikemuka kandi ibi byose nk'uko bavuga ngo bari abanyamerika bintu barimo urimo urabona aho byerekeza ni ukuvuga ngo nimba icyatezaga intambara bakivanye reka Kagame ntagakora intwaro Kagame ntabwo yisapurayinga intwaro hari izo za miriti corporation companies zimusapurayinga nka bariya babiri ba renyi ntibumvise batangiye gusa naho bavuga ngo bagiye kubakumanyiriza ariko buriya ni ukuvuga ko game zigiye guhinduka bakure mu bundi buryo ariko mu by'ukuri ubundi ziriya ntambara zose ntabwo zipfa kubaho haba ari ikintu kizimotive niba rero barimo gushaka igisubizo cy'ubundi ubundi buryo ibintu byakorwamo izo ntambara zishobora nazo guhosha reka Kagame ntahajya atava reka mbaze nkubwire Kongo iriya ubona ifite ubushobozi Kagame ntabwo yapfa kuyinjira na gutya nta muntu mubwiye ngwinjira cyangwa ugire gutya iriya mitwe yose ubona ntabwo ipfa kwiyaruma gutya gusa mu gitondo ifite abantu bayiha ibikoresho bayisponsoriza biriya bicuruzwa byose bituma ziriya ntambara zibaho ayo mabuye y'agaciro n'ibiti hari ababigura abo bare nibo babigura binyuze i Kigali iriya mitwe yashinzwe na bakabare za mayimayi kutumba mutumba sinzu ni nyinshi cyane bariya bose bafite abasponsor iyo wabahagaritse rero icyo gihe bishingira kuri side y'ufite imbaraga ibi byose nkeka ko na ziriya ntambara birashoboka cyane rwose kuko ni ukuvuga ko niba uwasaga umuriro yatabakije bigenda gute umuriro urazima yego ntabwo byacya mu gitondo ngo muri Congo hose haba umutekano ariko abateza ibibazo ni abashaka ibintu hariya abashaka ibintu hariya bahinduye uburyo bayibonamo izo ntambara zahagarara ntabwo ari ikintu gishobora kugorana
ariko ukiri aho wenda kuko ndi kubaza ku mutekano muke n'intambara Kagame ashoza dufite M23 iri active hariya mu birunga irimo iragaba ibitero kuri FARDC tariki 29 ni mu cyumweru gitaha bivuze yuko rero nubwo igihugu cya Congo kigiye kwinjira muri uyu muryango ofisiyeroma kuri tariki 29 ariko kiri no mu ntambara ku gihugu kirimo gusponsoriza umutwe wa gisirikare cyangwa cyashinzwe umutwe wa gisirikare bivuze yuko kuri Congo ni ibintu byumvikana cyane ko baracyafite urugamba bagomba kurwana aho ngaho nagira ngo nkwibutse ko nubwo tuvuga umutekano muke ariko bawurimo deja kandi kisekada amaze iminsi abivuze ati hari igihugu cy'umuturanyi byaba ari suicide gukomeza guteza umutekano mukeya ku gihugu muturanyi urambwira ko Congo ibyumva neza bwana François
iki ni burya ikintu abantu njya nkubwira ngo bajyaga bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwaravoma ibyo bihe byiza byarabaye ku Rwanda aho binjaga igihe bashake bakora ibyo bashaka bashakiye ariko niba hagezeho pex abwira ati ibyo ari byo byose kugira ngo icyo gihugu kinjire muri Congo azaba ari operation suicide ni uko hari impamvu kandi koko serije ejo bundi ko bayimo ventura yateye kwicara ry'abasirikare hafi 50 bashaka gufata Rumangabo ni iki cyababujije gufata Rumangabo hari icyababujije hari imbaraga zababujije ni iki cyatumye badafungura umuhanda bashaka gufunga ngo binjire na zago hari ikintu cyababujije hari ingufu zababujije bikwereka ko serije kurikira gakeya njye maze iminsi mbwira abantu uko byariko bigenda kose muri geopolitike abanyamerika barangije gucuna page nuko atari ibintu bihita biziraho ngo duhite tubibona ariko ukurikiye ingendo za ambasaderi y'abanyamerika muri Congo y'iburasirazuba bishobora kukwereka icyerekezo cy'uko ibintu bizagenda gusa Kagame aracyavuga ati aracyarota ko agomba gusubirayo ataza yigera anasaba uruhushya ariko nuko hari ikiba kitagenze uko yagishaka egabura kagame muzajya mu psychology kumwa n'imuzajya mu bintu yavuze mujye mugerageza kumva icyabe muteye ibyo yavuze ntaga cyo kibazo buri ikiba cyamuteye kuvuga biriya nicyo tuba tugomba kwibandaho tukagisengwa tukabyinjira mu mizi cyo kora cyo nakubinyesha ko kuzongera kwinjira nkuko yinjiragayo kambaza mu bire seres kwinjira nkuko yinjiragayo mu bihe byashize biragoye cyane kubera yuko ibyo ari byo byose birimo kuhabera turimo turabikurikirana nawe urabikurikirana urabizi ntabwo bizapfa kumworohera sinzi nimba wa mu generali wigeze kuvuga ati ubu dusigaye dufite Rwanda yaturimanukira tugakurikira kabundi tukamanuka tubyina insinzi sinzi niba yabisubiramo directeur yavuye ati operation suicide ubwo bazaze nawe hari icyo yishingikirije Serge kandi birigaragaza cyane n'inzara iri muri Kigali yonyine ubwayerega Serge iyo nkubwira ngo abagabo mu bihorere bakubita akaboko kajya gukora ku mabuye y'agaciro ibindi bizikora ni ibintu biziyajasta adjustment zikora Serge bari abantu ntabwo bagoye
urakoze cyane warukomeje kuri international Mubaraka Muganga ejo banditse inyandiko ko ngo yaganiriye n'umuyobozi w'Uburaya na Afurika mu ngabo za Amerika umuntu aranyarekira ati araseka cyane azaye mu ati ko bajya bavuga ngo Mubaraka ntazi gusoma no kwandika baganiriye muri uru rurimi ndavuga nubwo baganiriye bakoresheje kode za gisirikare so ni ibintu nyine tugomba kujya tugarukaho wenda tuganira reka tugaruke kwa Comrade Baraka na wenda twavuze byinshi Comrade Baraka hano ku bintu birana n'umutekano hari indi muri protokoli irebana n'icyo bita mu birana protokoli muri zirangingo eshatu bavuze twibandaho hari icyo bavuga right of resident bivuze ko buri mwenegihugu agira uburenganzira bwo gutura muri biriya bihugu byose bya East African Community uko abishaka magingo tuganira twatanga urugero wenda ku banyarwanda mu gihugu cya Uganda Kagame rwo avuga ngo bafungwa twumva na Uganda ivuga iti nta munyarwanda duhohotera dufunga intasi noneho muri izi protokoli rero wenda za establishment hari uburenganzira bwo guha umwenegihugu wa buri gihugu muri biriya bihugu byose gutura aho yifuza urambwira yuko abanyarwanda bakwizera umutekano wabo kujya gutura muri Congo bagakora business bagakora ubucuruzi nta nkomyi ku butaka bwa Congo mu gihe tuzi neza yuko kaga n'abambari be bo muri RPF bakomeza gushotora no guteza umutekano muke cyane cyane wenda dutanga ingero abanyamurenge barahohoterwa bakitwa ko ari abanyarwanda kandi si abanyarwanda n'abakongomani abanyamasisi n'abanyarucuru barahohoterwa bakitwa ko ari abanyarwanda kandi si bo ariko nanone bamwe baba bari muri iyo mitwe irwana kandi yashinzwe leta y'u Rwanda ku buryo biteza ikibazo kitari cyiza mu bakongomani bagenzi babo ubu burenganzira bwo gutura mu gihugu kiri muri uwo muryango bwakubahirizwa bute mu gihe tuzi neza yuko abenshi Kagame bakoresha ku ruhande rw'u Rwanda Comrade Baraka niba aricyo wadufasha kuri iyi ngingo ariko nanone ku byo twavuze wabivugaho niba wumva aricyo wabishimangiraho ku bisobanuro byatanzwe na mugenzi wawe wumva aricyo wakongeraho ijambo ryanyu
murakoze bwana Serge kandi nongere nshimire ntuza Francois ku ibitekerezo atugejejeho kandi mwumva ari valide rwose bwana Serge navuga abarwandafone ntabwo ngiye mu banyarwanda gusa abarwandafone bagize ibyago bikomeye cyane muri karakarere surtout iyo ugiye nko muri Congo noneho kwitwa umunyarwanda byo bikaba ari nk'uko abantu bose basenga kugira ngo shitani ntigire icyo ibakoraho donc abakongomani kuri bo abanyarwanda barusha shitani ubugome kuburyo hari expression yasohotse yuko iyo shitani ibonye umunyarwanda irikanga kagira ngo hari icyo kigiye kumuberaho donc urumva
ariko ntabwo abanyarwanda twese twebwe turi bazima
ni imaje tekereza umuntu shitani ibona kika ishitani kikanga donc urumva aho bigeze gusubiza nyine ikibazo cyawe no kuvuga ikinyarwanda bwayo uri umukongomane byabaye ikibazo bwana Serge twabayeho mu gihe cy'amahoro na Mobutu ntabwo navuga ko byari paradis ariko twabayeho neza yaba ari abanyarwanda cyangwa abanyarwandafone buri muntu yari afite business ye wari ufite ingufu yo gukora cyane yarakoraga akaba umukire
agacuruza muri Congo muri Zaire
muri Zaire
wa
donc mu butu rwose yaba ari abanyamurenge yaba ari abanyamasisi abanyarucuro yaba ari abanyarwanda bakera bahunze muri 59 n'abandi bagiye baza antuka buri muntu wabaye muri Congo icyo gihe mu Rwanda ufone cyangwa se umunyarwanda hari umutekano ariko ubu bwana Serge ntabwo ushobora kujya muri Congo ngo wipresente uvuge ko uri umunyamasisi cyangwa se uri umunyamurenge cyangwa se mu Rwanda ufone ngo ntura wumve nkawo uri ufite umutekano bwana Serge ibibazo byaje bizanye na Kagame nawe ndakeka yuko ntabwo yarazi yuko bizafata intera nk'iyo ngiyo kubera ko igihe ya bamutegetse gushorira ntambara gukomeza aho Rwigema yari ageze kugira ngo ashobore guterera ntambara yo mu Rwanda nayo yari muri context bya bindi nasobanuye kare byari muri context ya Chute du Mur de Berlin nawe ntabwo yarabizi aho bizamugeza kandi je ne pense pas ko yarazi aho nawe byose twebwe abarandufone bizatugeza Kagame ni ikibazo bamwe babona yuko ari umuntu urumva kera Tony Blair nawe ntabwo tukimwumva cyane ariko agomba kuba agikora toujours underground nawe haje muri za Panama Papers biki byose niwe muntu wigishije Kagame ukuntu baviringa amafaranga yo mu gihugu naho bayacisha kugira ngo agere kuri ibyo ni impamvu yamuhoraga avuga ko ari mu visionnaire umuntu ufite anyway bo Kagame rero ni ikibazo bwana Serge n'ishyano ntabwo ari ikibazo n'ishyano abanyarwanda bo muri karakarere bafite ibibazo no kujya muri Tanzania ubwabo ukitwa kuri umunyarwanda bagomba bakureba n'andi maso do mu Tanzania baba bakeneye irindi jisho rya gatatu kugira ngo akurebe neza akudizabiye kugira ngo uko ukwitwa umunyarwanda muri karakarere ntago ari ibintu byoroshye rero ikibazo rero gihari nuko kugira ngo n'iki nanone kiza nuko Congo igeze kuri nivo ikibazo yaracyumvishije afemo pas totalement mais ikibazo irakize yuko Kagame ariwe ikibazo ari uwatesheje ibyo bibazo bikaba bimpa espoir yuko ari ibintu uri ya Kagame umunsi yavuyeho umuprezida uzaza w'u Rwanda azaba afite mission yo kuretablisha iyo confiance n'iyo relationship hagati y'ibyo bihugu byukora byombi kugira ngo abaturage bashobore kugera nanone ubwo burenganzira bwo kuvuga ati mu bajye gutura muri Congo nta kibazo bafite ntago ari ibintu bikomeye bwana Serge nubwo ubu ngubu ari ibintu bikomeye ariko impamvu bikomeye ni uko turacyafite uriya Kagame mu Rwanda atanke perezida nkuko nabivuze haba mwemera iyo ugiye mu bindi bihugu by'abanyafurika hari bavuga ngo Kagame ni umuvisionnaire ariko bwana Serge u Rwanda ntabwo Kagame yaza kumbeshya ngo bambwire ibintu u Rwanda z'ukuntu rwubatswe ikere type de support bagize kugira ngo bagere hari abageze icyo gusa wenda navuga ko bakoze nuko antuka ils ont respecté les protocoles nibyo bategetse gukora kugira ngo babigereho kandi Kagame yakoze akazi keza muri ubwo buryo n'ubundi u Rwanda rwubatswe n'amahanga rutegetswe n'amahanga Kagame François yabisobanuriye neza ntabwo akora ibintu ngo kubera ko yabyutse mu gitondo ngo ajye kubikora. Nongeye no kubisobanura yuko igihe we yinjiye muri Maki ashaka gutera u Rwanda, ntabwo nkeka ko yari afite objectif we mu mutwe we avuga ati ngo ngiye gutera u Rwanda kugira ngo ngere muri Congo. Ariko abamufashije abasponsori be bari bazi ibyo bashaka kugeraho, ku buryo yageze kuri un point. Ndi kubwira nko muri za année 2000 Kagame yari muri confusion, ntabwo yari azi exactement niba ibyo muri Congo ari we ugomba kubikomeza, kubera ko yari afite n'ikibazo gikomeye muri interieur mu gihugu, ko hari nabo yazanye aho yarwanye nabo, hari ibyo byinshi batumvikanaga nawe mu byerekeye gutegeka igihugu. Ariko kubera yuko yari afite, bari bamaze kumuha agenda kandi ashaka kuguma ku butegetsi, yagombaga absolument kubaha iyo agenda kandi kugira ngo ntihagire umuntu waza guperturba iyo agenda. Niyo mpamvu muri za année 2000 habaye beaucoup de pots cassés, habaye abantu benshi bari muri FPR qui ont payé le prix fort kugira ngo iriya gahunda abasponsor bahaye Kagame kugira ngo bayigereho. Donc bikaba byaraprovose même le prix yo paye le prix ya relationship hagati y'u Rwanda na Congo. Namukanya navugaga Madeleine Albright yagiye mu Rwanda, ariko mbere yo kujya mu Rwanda kugira ngo cooperation ya bagire imfashanyo, u Rwanda rugire imfashanyo, kandi kugira ngo Madeleine Albright aze atange iyo ntuza iyo apyo kugira imfashanyo, hari inkambi basenye bica abantu kugira ngo Madeleine Albright abone ikintu ashobora gupresenta mu gihugu cye kugira ngo bafashe u Rwanda. Babikora expressement kugira ngo Madeleine Albright aze abone izo ntumbi n'ibiki byose. Hari ibintu byagiye bikorwa muri icyo contexte byatumye uwo mutekano uri kuvuga bwana Serge, kubera les ambitions zari zihari zo muri aka karere zagize les dégâts, izo dégâts zijya au-delà ya ntuza ya purpose Kagame yari afite yo kuza gufata ubutegetsi mu Rwanda. Ariko le besoin était tel que bagombaga kwexploita kara karere par tous les moyens kandi badakeneye yuko gouvernement igira. Noneho abategetsi bashyashya ubu ngubu bari kuzaho muri kara karere, notamment baraba Uhuru Kenyatta n'abandi bose bo muri Tanzania, ibiki contexte bamaze kwimenya, kandi le pôle pouvoir, les enjeux géopolitiques, les pouvoirs na pivot ya pouvoir mondial il kuba basculer. Donc le point central il kuba basculer cyangwa se biri kugenda byekilibra nanone uburyo bizagira nanone conséquences kuri ibyo bibazo byose. Nyuma mvuko kwa ba Fransa biri kubananira muri Mali, Kagame formule yose ari gukoresha kugira ngo akomeze muri ntuza biri kumunanira. Ikibazo cyo muri guerre ya ntuza ya Ukraine na crise bigiye gupovoka, resume yuko wenda icyashara cyo muri Mozambique zakomeza gukora, ko naho niho bavana gaze ofite gaze ishobora nayo kuramplasa iriya gaze yabaga mu Burusi, icyashara n'iki gishobora kugumana. Ariko plus ahantu hari kugenda haba plus intérêt, urumva ko abantu bose bazagenda bagira. Donc na Mozambique nayo ishobora kurekamana n'uko bati ngo n'abanyarwanda ntago tubakeneye, natwe dushaka gufata nuza ibintu byacu kubera ko niho twavanamo intérêt nyinshi cyane. Donc ku byerekeye umutekano ubwo ntabwo dushobora kuzagira umutekano bwana Serge Kagame akiri ku butegetsi muri kira gihugu, ibyo byo ntabwo bishoboka. Kandi Kagame nta kandi kazi aje gukora, ntabwo amusaba ngo Kagame ajye kuba padiri ngo ajye asoma misa ucyaka, cyangwa se Kagame abe umufermier ajye gukora. No, ibyo Kagame ntabwo bishoboye. Kagame yavutse yica, Kagame yavutse akandamiza abantu, Kagame yavutse ategeka. Donc nibyo azi gukora kandi abanyarwanda yarabifatiye, abanyarwanda bagiye kumara imyaka irenga 30 bari dirije n'umuntu ufite en réalité udafite pouvoir nyayo ariko buretse ko pouvoir ye iri guturuka hanze donc kugira ngo hagore ku mutekano muri karakarere na abandi bantu bashobora kuzana muri karakarere nimba bashaka ko uwo mutekano ugaruka uyu munsi no gukora uko shoboye ko bavanaho Kagame ku butegetsi ariko ntabwo bavanaho Kagame ku butegetsi kugira ngo haze izindi mvururu nanone zatera akaduruvayi muri karakarere donc ntabwo ari ibintu bigomba gukorwa andesordre ni ibintu bigomba gukorwa réfléchir kuko n'abazungu na bamwe nabo iyo umuntu ari kuganira nabo barakubwiye bati singo se ubara kubera urabona Kagame yavuyeho byagenda gute ko turi kubona ama position menshi cyane abantu bashushye cyane bashobora kujya izo paramètres zose rero bwana Serge en termes y'umutekano na zira za communauté zose ziri kuba consumer ibintu il faut intégrer ça d'une manière verticale kubera ko Kagame ashobora kuvaho hakaza izindi mvururu bakavuga ati murabona mwabeshyiraga Kagame ngo ntibazanaga imvururu gusa ngo n'abandi bagiye imvururu donc kugira ngo umutekano ugaruke il faut absolument yuko abanyarwanda bashobora kugera ahantu bashobora gukora ikintu iyo bari guhindura nuza ubutegetsi kitagira impact kuri nuza umutekano w'abaturage bwana Serge uri kuri mute ntabwo ndi kumva
ariko zategura ikiganiro kuri iyo ngingo kuko hari abajya bambwira bati wenda ibyo dukora nibyo tuvuga bituma abanyamahanga nabo wenda bagira ubwoba bakaba batakwiyariya natwe batanashyigikira impinduka sinzi wenda niba ari muri iyo kontekst wagiye kubivugamo uvuga uti iyo bakubaza bati impinduka irashoboka ese ko tubona no muri opposition nabo bafite langage ikakaye wenda natwe duhahamura ni muri iyo kontekst ngira ngo turebe niba twazakora ikiganiro ubinyemereye twazareba na France mutuye mu Gubadu tukazahura tukarebera hamwe ingingo twaganiriza abanyarwanda kuri message wenda ishoboka ishobora no kumvikana n'umunyamahanga yayumva kumva yuko dufite legitimacy muri mu mpinduka twifuza wavugaga ikintu gitera ubwoba n'abanyamahanga niho nari ntangiye kureba kandi nahoze ndeba hari ibiganiro bigiye kubera mu nteko y'ababirigi Kagame yahuruje abanyamahanga benshi François wabibonye aba babazungu bamuvugira bose n'ababizimana bagiye kuvuga uburyo nyine abantu ari abanegasiyonisiti ku bintu bya jenoside abo badepite wenda bazatega amatwi y'ababirigi bashobora kuzagira indi myumvire itandukanye bari bafite magingo ye urabona yahuruje kipe nini cyane y'abanyamahanga harimo abazungu benshi cyane nabonyemo na Vincent de Crecourt yawanditse iriya raporo ejo ni mu Faransa nawe aza gutanga ibiganiro ku bintu by'abanegasiyonisite hano hanze Comrade Baraka yabivuze gato ndumva twazabikora mitiganiro ko tureba tuti ese twebwe amagambo tuvuga yaba natwe atubere umuzigo mu kwisobanura ku banyamahanga sinzi na mbisobanura neza François hari icyo ubyumva aho ngaho uri kuri mute François
bivugaho ikintu cyo guhuruza abanyamahanga n'iki byose Buruseli ngo bagire ibyo bavuga ntabwo nkeka ko bije biva ku byo hanze aha abantu bavuga ahubwo message twatanze zarumvikanye niba warakurikiye mu byumweru bingahe bishize ubwo Bizimana uriya akimara guhabwa minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge ndakeka y'umuco n'ibiki byose y'ubumwe n'ubwiyunge
ibintu nk'ibyo yes
wabonye ko ngo ibihugu by'i Burayi Communauté européenne situ abadage abaholandi za Norvège n'iki abambasaderi bose bagiye kumubaza kuri iriya tegeko rya jenoside ry'abanegasiyoniste ko bamubaza bakibuka ko Bizimana imbere y'inteko ishinga amategeko yavuga ati barimo bose baza kumbaza ko iri tegeko twashyizeho ngo ari iryo kugira ngo ducecekeshe batavuga ari umutegetsi natwe ati nuko babyumva nuko babifata mujye mubyumva nuko bimeze sinirwa risobanura buri munsi so mwino cadre Serge ntabwo nkeka ko bagiye baje kuvuga ngo baje guhiga abanegasiyoniste ahubwo bagiye kwisobanura ku bibazo bikomeye cyane bijyanye na ririya tegeko bafite bashyizeho ryo gucecekesha abantu bakoresheje ririya tegeko ryo gupfobya jenoside ni ikintu gikomeye cyane niba ufite karya ka politikana ni ka Bizimana
adakibwaho cyane ati baragakoresheje nyine yes
taba ambasaderi bose nuko babyumva ahubwo biya bihugu byanyije kwisobanurira ko hari amategeko amwe namwe yashyizweho kugira ngo acikishe batavuga rumwe ubutegetsi ukabona ko kuba baje hariya kugira ibyo basobanura bagira gute ni uguteza ubwega kubera yuko iyo biba biganisha buriya ni mu mfashanyo n'ibiki byose baba baje guteza ubwega ngo bashobore kwerekana ko ibyo bakoze biri legitime ariko mu by'ukuri niba minisitiri avuga ati ba ambasaderi ihugu uhagarariye ni uku babibona ko amategeko twashyizeho tubeshyira abantu ngo ni abahakanyi ba jenoside ariko twe twarabishyizeho kugira ngo ducecekeshe batavuga rumwe na serivisi
urakoze cyane Baraka wowe urabibona mu bundi buryo butandukanye uvuga uti abari bakwiye gufasha impinduka nabo babakingaho kuba bavuga bati bitewe na mesaje mutanga wenda tukaba tutazumvikanaho niko wowe wabivugaga
Bwana Serge kugira ngo umuntu agufashe agomba kuba ari sure yuko ibyo surtout muri iki gihe ariko nabyo biri kugenda bihinduka selon les evenements izindi zose ziri kuba ku isi d'abord kureba Kagame impamvu ariho est-ce que impamvu yagiyeho cyangwa se bamukoreshaga ziracyari valable iyo niyo ntuza niyo ntuza anuza question umuntu agomba kwipoza eske baracyamukeneye mu byo bamushakagaho icyo nicyo kintu cya mbere eske Kagame kuguma ku butegetsi akoresha izihe ntwaro cyangwa ni izihe ntuza akoresha kugira ngo agere ku butegetsi asho akoresha constitution akoresha ubicanyi agakoresha nicyo kintu za cya ntuza negationism donc noneho abantu bagenda bari bagenda abanaliza aba, aba tous les politiciens européens n'abandi batari les compagnies Kagame akorera parce que il faut faire la différence atari les compagnies Kagame akorera noneho bagize kuri phase bibaze se ngo kubera iki umuntu wari wese we pose a question sur les événements zabaye mu Rwanda ukuntu byabaye agashaka kumenya ukuntu byabaye iyo bitagiye muri optique ya Paul Kagame pourquoi aba directement taxé y'umunegationiste est-ce que n'indi ntwaro ni Kalashnikov afite koko afite intwaro nyinshi akoresha kugira ngo yelimine aba opposable donc c'est à ce niveau là kandi opposition byara inaniye kugira ngo bumvikane kuri icyo kibazo ukuntu bashora gukasa le pouvoir yo mu Rwanda a partir y'iyo ntuza iyo ntwaro ari gukoresha donc abibaza yaba ari muri Amerika yaba ari muri Europe baribaza se ngo ese ubu pouvoir ihindutse ni mu duheshema cyangwa se mutwereke ubu pouvoir ihindutse mu Rwanda yabajire koma kure ko ntabwo biri kugaragara donc ni flou ntabwo biri kugaragara none se Bwana Serge nibanga ngiye kukubwira kuri radio nahoze mvuga za 2001
ntumene nibanga kugira ngo wenda bidashya hanze niba ribangura ibike
na nabyita mu gifaransa c'est un secret de polichinelle
okay
muri 2001 haje ntuza kasiriye yuko bashaka kuvanaho Kagame kuko babonaga ko biri kumunanira a l'intérieur baravuga bati ngo mutubwire alternative yindi niyi ariko Kagame yabaye très fort muri iyo période harimo opposition nyinshi cyane au sein même de son propre parti ashobora kwiyempoza noneho yereka abasponsoru be ko ari we ufite le chose en main ariko hari kintu we atari azi nuko ufet même abasponsor be icyo gihe hari akadistance gatoya kugira ngo bamurashe gatoya gusukari gase kuko babonaga ko byamunani me amahirwe yagize nuko yashoboye kwelimina abo yopozaga nawe bose abashira hanze ashobora kwimpuza donc ubu ngo tugeze muri phase nuko abantu benshi peut-être bamwe na bamwe bari kubibona cyangwa se nibayibone turi muri phase ya 2000 igarutse nanone u Kagame nawe ari gukora uko ashoboye kugira ngo yimenteni kuri mu butegetsi kandi agomba gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo akomeze agume ku butegetsi kuko nta kindi kintu Kagame azongera kwerekana cyangwa se gukora mu Rwanda odela y'ibyo yakoze donc nima bumubwiye ko Kagame c'est un produit fini c'est un produit expiré
d'après wowe the game is over ntacyo afite avuga
Bwana Serge turi hano kuri Raditawuka nta kindi kintu Kagame azongera gukora muri kira gihugu atigeza ko he's finished nuzaye limite yayigezeho na ni hari ira mikino niyo aza gukomeza kuba ariho ari gukinamo ari kugira iki ariko
baraka arababazaga dukurikiye bati ibyo uvuga byo bamero ubigire bihe ubwo mwabona link murabona kuba ari kunkurikira live murabibona ibyo nyine mu biri hateguwe ibiganiro kurwanya imvugo z'abakana genocide yakorewe abatutsi nibyo navugaga Francois Mutimwe yaravuzeho na Baraka yarabaye nkuvuga mu ndi buryo ariko nibyo ngibyo murimo kumbaza muti ibyo uvuga urabikura he ariko mfite n'izindi link ziri mu gifaransa ariko iyi ni version y'ikinyarwanda ubwo abashaka kusaba mwabisoma nyine kubambazaga kuri YouTube urakoze cyane wa mungu abazaga ati yo link ni hehe ndakeka muyibona mwabisoma mushaka nyine ntabwo nkora advertisement ariko nuko mwa muyibaza muti ibintu tubwira urabikura he wakomeza bwana Baraka
donc navugaga yuko niyo mpamvu bari kugana none iyo turufu yo guhakana genocide nta kindi kintu bashobora kuzazana nanone ntabwo bashobora kuvuga ati ngo ubu tugeze kuri step ya reconciliation nationale tugeze kuri step yo kubabaranana tugomba kwicara tukaganira na opposition donc aho Kagame ageze nta handi hantu nta kindi kintu ashobora kongera rero akaba ikibazo yuko na opposition nayo ntabwo ifite offer igaragara ishobora gutanga ivuga iti ngo ni alternative via donc tugasubiye nanone muri 2000 muri 2001 donc hakaba ari icyo kibazo rero donc
ariko Baraka aho wenda ntabwo mvugira opposition cyangwa François we wenda yambaye ingofero ko n'umunyapolitiki nge natina ho umunyamakuru iyo uvuga ngo nta alternative dutanga nabwo ntabwo ndi d'accord kuko mvuga yuko ishyaka rya politiki ritajya rivuga riti dore ibyo tuzakora gutya kuko n'uwo duhanganye nawe abashaka kureba ibyo
tuzakora Serge ntabwo mvuze ko nta nuza mutanga ariko hari donc iyo uri gukina umupira hari umuntu ukubita ishoti rigakubita poto umupira ukagaruka akubita ishoti umupira ukagaruka donc nta gitego cyari cyajya muri but ngo bakibare urumva ntabwo mvuga ko nta effort n'imwe iri gukorwa muri opposition mais ariko opposition ntabwo yari yagera ahantu ishobora gutera igitego ngo kigiye muri but donc iyo rero iyo même muri opposition cyangwa abakora politique ni ikintu bagomba d'abord kujya ngo bemere qui ajusta en conséquence il y a les moments dans les opportunités zihari donc c'est ça ntago bivuga ko opposition na kintu rugukora mais ariko opposition ntago yakora ikintu cyatuma cyerekana yuko gishobora kuzana impinduka dora tubivuga mais ariko ntabwo cyari cyagaragara ko opposition ishobora kuzana impinduka
ndakumva icyo ushaka kuvuga ariko amateka y'abanyarwanda turayazi twese turaziranye turavuga tuti abantu bagerageje kujya kwiyamamaza baramanutse Madame Victoire Ingabire yakatiwe imyaka 15 aza guhabwa imbabazi yicaye hariya Bernard Ntaganda yarafunzwe kuko yashinze ishyaka avuga ati ngiye gucalenjinga uyu mugabo abandi abawupoza mu Rwanda baburirwa irengero baricwa iyo byiswe faiblesse nakumva kuko ubirebera hanze utari key player ariko ku bantu bohereza abantu babo mu gihugu bakavuga bati turabohereje kugira ngo mwandikishe ishyaka mujye kugerageza gufungurwa rwa politike byakumvikana nabi ko ntacyo turagerageza ubu ndishyira mu nkweto z'abagerageje koreza abantu babo njya numva n'abandi bavuga bati twagerageje kugenda baratwangira n'abandi bavuga ngo tuzagenda ni ibintu byakumvikana nabi ariko ndagira ngo mubwire twishyire mu nkweto zabo z'aba babiri zabo bagerageza kujya gufungurwa rwa politike bwana Baraka
ibyo ndabyumva justement umaze gukonfirma exactement ibyo umaze kuvuga donc aussi longtemps opposition izagira abantu bakabica ntagira icyo bashobora gukora kugira ngo nabo bakore balance y'ubwo butegetsi donc ntabwo ari gage yanuze kubera ko bwana Serge le pouvoir ni rapport de force
je suis d'accord
yeah le pouvoir ni rapport de force donc igihe opposition ifite abantu bakabica bakarira bagakora deye bakoreje ndu muntu
nanone bashimutwa nabandi bakavuga
barashimwe ariko ikibazo opposition ifite nta gisubizo itanga kuri izo shimwe niho nshaka kugera bwana Serge kugira ngo opposition igere kuri niveau aho ishobora kuba credible yo kubishobora kuramplasa buriya butegetsi nuko iyo muri d'une manière brute kubivuga niyo kubise kofi a gauche umuntu agakubite ikofi a droite ukumva ko nyine nawe mujegeje de l'autre côté ha icyo gihe uvuga ati muri umuntu bashobora guhangana ariko opposition y'abanyarwanda ifite ikibazo bari icumwe bakicara bakicwa kabiri bakicara bakicwa gatatu ngo ure mugabo arakomeye me bien sûr arakomeye kuko ko muri faible donc ntabwo ashobora gukomeza urabona nka kabira reka ngo rugero muri ko Kabira turamubwiye ati ngo nta manda ya gatatu nibwo ufite abasirikare bangahe ushobora kwica guhisha abantu na manda ntabwo uzarenga manda ya gatatu ashaka gukora uko ashobora manda ya gatatu ntabwo uzayifata swat hazaba ikibazo gikomeye ntabwo uzashobora gutegeka cyangwa se hazaba ibindi bintu hari igihe hari un point abantu bashobora bagomba kugeraho bakavuga ati muno ça suffit natwe dushobora gusubiza gutyo natanze example ya Ukraine yego Ukraine bazayi mu minsi mikeya abarusi bazagenda bavaniho ariko ukuntu bari kwihagararaho ubwo nasheje ikibazo nibyo tukaratse kuri ikibazo umutekano n'ibindi byose ntabwo umuntu ashobora gukomeza kujya yica akica mwene umusubiza donc ni kuba abashobora kubashigikira nta muntu ushigikira un faible ntabwo bibaho donc umuntu ushaka gushigikirwa nawe agomba kubereka yuko nawe afite ubwo bushobozi bwo guhangana n'uwo muntu soit afite force équilibre njye cyo nsaba opposition y'abanyarwanda par exemple nuko iyo bakoze ibintu nk'ibyo ngibyo namwe mujye mumenya gusubiza soit mukagira izo ngufu zo kujya mu abandi bari kujya mu Bubiligi gukora izo za conference against ingo y'abantuza namwe mugashyira hamwe mukajya devant les institutions devant le cour pénal ibiki byose mukagira mugashyira izo ngufu donc c'est à peu près ça même si c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui mais ni cyo ngicyo ariko ntabwo bazakomeza kwica nk'uko bivuze abari mu Rwanda barabura ukabona umuntu arabuze abantu baricaye nta kintu bakoze uwa kabiri nanone akabura abantu baricaye nta kintu bakoze no il faut que abanyarwanda bageraho nabo iyo umuntu wabo abuze na de l'autre côté nawe akabura nawe umuntu wabo nawe akabura de l'autre côté ntabwo bien sûr message ndi kuri radio ntabwo igihe azaza komeza ajya akubita muri opposition opposition ni kubite nawe hariya ntago bishobora kuzagira kandi ndi kuvuga dans tous les sens
ndakumva maraje kugira ngo nkubwire ko twebwe twahisemo ko twagerageza dialogue ibiganiro kuko abanyarwanda nta wifuza yuko dusubira mu byo twaciyemo ariko ubutegetsi bwadushyizeho violence n'uyu munsi buraririmba ngo bwahagaritse genocide yakorewe abatutsi buhagarika intambara ariko still turacyari muri violence intambara iracyahari nk'iyo muri 90 kugeza 2022 nibyo ndakumva nk'umuntu birebera ku ruhande
oya bwana Serge reka nisobanure njyewe nibyo ntabwo mbirebera ku ruhande icyo nshaka kuvuga gukubita ntabwo ari kuvuga ngo ufashe imbunda ugiye kurasa kuko nawe yarashe ntabwo ari necessairement ça donc gukubita ni uko umuntu ikibazo gihari umuntu baramurashe arabuze cyangwa se arabuze abantu baricara bakavuga ngo yabuze no hagomba kuba disorganisation zigomba kumartela icyo kibazo zikagenda no ku nzego zanu za Washington hariyo hose byose bakicara bakavuga ati ngo nungo hano hari ikibazo gikomeye uyu muntu ari gutuma agera gutya na gutya na gutya dore yatumaze opposition yacu gutya imeze gutya ntabwo ari necessairement violence yo gufata imbunda yo kugira me ntabwo umuntu ashobora kujya abura ngo abantu bacicike bakomeze bacicike nta kintu kiri gukorwa niyo mpamvu naguhaye example yo muri Congo ntabwo twebwe twafashe imbunda ngo tujye kuvanaho nuza Kabila ariko pression yari afite niyo yatumye agenda ndakubwiye ko nko mu Rwanda uyu munsi habaye manifestation y'abantu barenze 100,000 bakavuga ati bafunze umuryango Kagame rwose ntabwo tumushaka muri iki gihugu ntabwo yari ari mu gihugu ariko ibyo bintu ntabwo byaba possible mu Rwanda kugira ngo bikore balance iyo ntuze donc ntabwo ari system yo gufata ngo kujya muri make gufata imbunda
nakumvise muvandimwe nakumvise iminota iratubangira yereka urabizi neza kuri umukontributeri kuri radiyo itahuka rwose neza twazakomeza nakora ikindi kiganiro bibaye ngombwa ariko turi kumwe no mu minsi iri imbere utanga umusada ukomeye cyane kuri radiyo ariko uko iminota turangiranye reka twumve na François Mutuyemungu ariko François ndagusaba none wowe ubivuge antake nupuza kuko uri active kuko baraka arabitubwira nk'umuvandimwe wacu dufatanya udufasha muri uru rugamba aratunenga ati opposition nyarwanda ntacyo mukora murakubitwa urushyi rumwe mugatega n'urundi bibiliya ivuga icyarya bavuga ngo dutega imisaya ibiri cyangwa nawe ugomba gushaka gukubita ntabwo mbizi ariko ndavuga ni abanyarwanda tubaye muri violence imyaka myinshi kuva muri 90 turi muri violence hari n'abo ndumva bavuga bati rwose kugira ngo Kagame yumve yuko natwe duhari tugomba kuvuga ururimi yumva abo bantu bose bafite ukuri ariko burya buri kintu cyose kigira etape kigenderaho kigira etape iyo igihe kigeze iraba njya mvuga ni ibintu turimo guca uyu munsi n'agahinda kacu n'umubabaro wacu reka tubyacepting tubicemo tubyumva ariko uko tubicemo tubyumva nibwo bigenda bitufasha kugrowinga matura kugira ngo twumve neza icyo bita state cyangwa nation cyo bita gukunda igihugu no kugiharanira ibyo mugenzi wanjye avuga ndemeranywa n'ijana ku ijana ariko inzira wenda yo kubikora niyo tutarageraho kugira ngo tumenye uburyo byakorwa kugira ngo umunyarwanda wese avuge ati aba bavandimwe bategereje imyaka myinshi basabye ibiganiro bavugije abahanda ejo navugaga ku biganiro twatse muri P5 ariko baravuga bati ntacyo twabaye ibiganiro mwebwe muri imitwe y'iterabwoba uyu munsi baratwita ko turi abateroristi baraka bivuze neza ati birirwa bica abantu banyu buri munsi abandi barashimutwa buri gurengero nta muntu n'umwe muri ura rwanda muri ura rwanda bari bakoze n'urutoki ku itama ngo yakozweho na opposition turi abatagatifu turi abamarayika harya waba uri mu mutwe w'iterabwoba nk'uko baraka bivuga tukaba ariko tubi bitambo buri gihe harya abantu bitwa abateroristi bakora ibi bikorwa kugira ngo aribo bahinduka ba victime so abanyarwanda batwumva rero batega amatwi babyumve ineza iri ku ruhande rwacu ukuri ku ruhande rwacu buriya apartheid nagiye nsoma ibyayo cyangwa ndanabikurikira afurika y'epfo bariya ba Mandela cyangwa ababa Jacob Zuma n'abandi bihanganye igihe kirekire kugera ubwo bavuga bati enough is enough batangira indi nzira ya kabiri. Natwe rero nk'abanyarwanda turacyahoza ibiganiro tuti turabavandimwe tuganire ariko ntabwo bizagira gusa guhora tuva ngo tuganire. Icyo ni kiraho kizagera abanyarwanda bazashaka kwibohora ku buryo bwumvikana. François, nk'umunyapolitiki wowe ubivuge mu nk'umunyapolitiki ubyumva ariko kugira ngo bitumvikana nyine nkaho turi inka zo gucibwa imitwe intama zo kujyanwa kubaga nagira ngo numve icyo uvuga ariko unahumurize Barake wenda ufite impungenge ku ruhande rwacu ko twitwa dushimutwa ntacyo dukora.
Perezida urakoze. Ikigaragara cyo ni kimwe buriya rimwe na rimwe ushobora kubanza ukibaza ni iki gitera agatsiko gushyira imbere kwica uwo ari wese babona utangiye kugira icyo abwira rubanda. Buriya intambara zirwanwa mu buryo bwinshi cyane ibyo nkubwira cyane cyane ko buriya abantu bifuza ko ibintu bihinduka ku kanya bayibonera mu ntambara z'amasasu izo zirihuta cyane ariko zigahitana byinshi. Ariko iyo tuvuze ibintu muri kadere ya revolution ni intambara zifata igihe ni intambara zisaba niyo diplomasi nk'uko wabuze ubivuga uti ubutegetsi bwose waba ufite abasponsor abo bose ugomba kubegera bakabona proje yawe uko ihagaze. Ibi byose rero ntabwo byikora kuba ubona hari abicwa hari abafungwa ibyo ni ibitambo nk'uko no ku rugamba bagiye ku rugamba n'ubundi bihaba ukomoze kuri South Africa mu gihe cya apartheid uko byari bimeze ANC yahuye n'ibibazo bikomeye cyane barapfuye abakomoredi barafunga imyaka 27 ariko abasigaye ntabwo bigeze bahagarika struggle bari barimo. Ariyo mvuga ko n'ibi byacu ibyo aribyo byose kakanyange nkunda kubivuga ko abaturage Kagame yarayoboye 2010 ntabwo aribwo ayoboye aka kanya 2022 kandi hagatangwaho imyaka yose yashize hari inzira ndende abanyarwanda bagiye banyuramo ariko ubu buryo tugenda dukoresha burakora. Kagame warabizi neza ntacyo atakoze ngo atere ubwoba yica abo yica afunga abo afunga yangaza abo yangaza ariko sitira abantu baracyavuga twaba tuvuga ko umuntu nka Cyuma bagiye gusenya nyuma yo kumukatira uriya mubwoba baba bafite ngo hari umuntu urimo gutinyura rubanda kandi mu by'ukwerega buriya Serge ingoma y'umunyagitugu ntabwo ari abantu bayivanaho niyo yisenya yari ibyo bakora bakeka ko barimo guproteja ingoma yabo barimo guproteja imbehe yabo ariko mu by'ukuri ari byo bizigaruka bikavamo ya makosa aya atuma ya leta n'ubundi cyangwa yangu mihirimo ntabwo wasenyera abantu muri za kangondo uvuge ngo abantu bazagukunda ntabwo wajya muri biriya birwa mu gihe kwimura abantu ngo uvuge ngo bazagukunda ntabwo wakwicisha abaturage inzara uvuge ngo bazagukunda uzabikora mu gihe gito ariko ntabwo uzabikora igihe cyose niyo kintu kimujya tuvuga buriya François niwe wajya avuga ngo la patience est longue d'état igihe nicyo gidetermina kwihangana k'umuntu kandi ibi byose byo kugira ngo ni intambara y'ubuntu abantu baba barahisemo y'ibitekerezo yo guhumura umunyarwanda akamenya ibimukorerwa akamenya ibyo akagombye kuba bimukorerwa serije nkeka ko aka kanya ibyo FPR irimo gukora ntabwo ari mu nyungu yabo ntabwo ari mu nyungu zabo ubu bari muri question de survie bararwana no kugira ngo bataruzinga ubutegetsi ariko ikigaragara cyo barimo baramanuka kandi serije uzabirebe ubutegetsi bwose bw'igitugu iyo bugiyeho barabusingiza bugasaba abaturage kubyina aka kanya ba bandi bajyaga bafata udutambaro twa FPR barimo bavuga ngo kijyana wacu njya mbumva bavuga bati umuceri turawuhinga tuheruka wese ntabyo babonamo abahinga ibirayi nabo abamata nabo masoko barayatwaye. Iki kintu nkwereka gusubije ni ikintu gikomeye cyane buriya akazi kaba gakorwa tudaboro niwe uvuga uti abanyarwanda bagomba kubohorwa mugomba no kubanza kubageza ku kigero cy'uko bumva ibibakorerwa bo barabizi icyo waba batazi erega nta mupolitisiye ubohora abaturage ntabwo bibaho. Buri kintu umupolitisiye akora ni iki ni ukwereka inzira abaturage uburyo bakemuramo ibibazo kandi nkeka ko biri mu nzira nziza na bisubira mu ngo kagama abaturage ayoboraga mu myaka 10 ishize uyu munsi wa none 2022 ntago ari wakiyoboye
ibyo byuvuga nibyo nabikomojeho n'injoro nyene tuvuga uko urubyiruko rutinya kujya muri politiki navugaga kuri ya uriya mujene musana yavuga ati kubera ki nta rubyiruko rujya muri politiki mu Rwanda bavuga yuko ujya muri politiki ubusanzwe urupfu hari ukuntu yabisobanuye nge nagiye numva uduce duto duto tw'iminota ibiri kuri YouTube ariko nanone hano harabavuga bati Serge Barak is right 100% opposition have no strategy for delivering birumvikana buri wese afite ukuntu abireba mu ndorerwamo ye ariko nawe nakubaza ni ngwino ubikore kuko niba uvuga ngo byananiye abanyapolitiki bo muri opposition nakubwira nti come and try urumva urebe uburyo bigoye kuba tumara imyaka tuba tuti ntibiragera ku byo mugenzi wacu Barak atubwira ntabwo bivuze ko abantu batagerageje ntibivuze ko batabitekereza ariko nanone iyo utabirimo utarimo kuri wire kuri voro uravuga ngo biroroshye ariko ku bandi babikomeye so iminota yaturangiranye François nari mukemuje ijambo sinzi wari urangije ariko sigaje iminota itanu
nagira ngo ndangirize kuri iki kintu mbabwira ngo uwo duhanganye niwe ubizi aho tumugeze ibyo ari byo byose uwo duhanganye niwe ubizi usibye ko nk'umuntu ufite igihugu aba afite izindi ngufu zindi afite abambasaderi magana angahe abatuma bajya gusigiriza aho bipfumukiye bapfuka aho bipfumukiye bapfuka ariko izo ngufu akoresha iyo tuza kuba ntacyo dukora ntabwo aba azikoresha buriya nayo azagire uhungabanywa nuko wenda abona bitihuta cyane kandi koko ibyihuse cyane hano iyi ndege uko byagenze narabibonye nkeka ko hagomba kubaho keto atabibona keto birengagije Serge aka kanya FPR irabizi neza ko nta kindi warwana nacyo bagize ibyago haza interineti tugira ku baturage ku buryo bworoshye ku buryo hari ibisigaye birabagora cyane ubonye nk'uriya mudepite wagiye kuvuga ibya cyuma yaza kuba umwarimu agahita abifata yitambukira mu myaka 10 ishize hataraziye interineti yari kugenda agahamagara abaturage bavuga iriya bikavuga kuri radiyo Rwanda gusa bikaba birarangiye ariko mu gihe cyo guhumbya akimara kubivuga twari tugafite karaso bikwereka ko intambara igeze ku bundi buryo kandi bigaragara ko n'umunyagitugu warabizi rega Serge kamaze mubwira nataga mubwira arabizi ko amaherezo y'inzira ari mu nzu uko bizagenda kose yabyanga yabyemera impinduka yo irakomanga mu by'ukuri keretse uwirengagiza kandi buri munsi mbyamusubiramo ngo erega FPR ifite byinshi byo gutanga Kagame yagombye gutanga imbere ya bukuru niba yifuriza igihugu n'abanyarwanda ejo hazaza heza kuko kwigungira no kugira gute ntabwo azabirusha ba mombutu bigeze kudukanga kera ngo bafite aho bitaga ngo aba DSP bakagira za rumangabo ngo batayo dora deniyeri force du Zaire iriya rumangabo bayinyuzeho yirukanka cyane rega abasirikare n'imyenda mubona n'intwaro babaha ubundi iyo umaze kuruzinga icyo twita ideoloji uratakara niba dufite abajenerali bambaye iminyururu ubwo bwoba bumutera ubwoba kugira ubw'abajenerali bafungirwa mu ngo zabo ubwo bwoba buba buhari akazi karakorwa abatayibona ahubwo nuko wenda rimwe na rimwe harimo na wenda n'ababivuga nkana hari n'igihe wenda n'umunyagitugu bayifuza kumenya sitarateje abantu baba bafata ariko icyo tuzi icyo ni uko mu buryo bumwe cyangwa ubundi warabizi ibimwotsa arabizi ahubwo icyo nakanguriye abanyarwanda ni ukuvuga ngo kugira ubwoba ntacyo bifasha abantu nkuru nziza abivuze neza we nkunda kumukotinga ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo ntabwo ari ugufungwa ikibazo ni ugupfa nabi izina ryawe rizavuweho ikiza
ndagaruka mu kanya ngo iminota ibiri dusoza reka nshimire Celestin Juva yatwandikiye yaravuga ati reka turebe ubutumwa bwe yavuze ati mwaba mwibuka abanyafurika bitwa ba Ogoni muri Nigeria aba ndabazi ko nabanye nabo muri Benin rwose ni mu karere karimo peteroli muri South East of Nigeria nabo bashatse ko ibikorwa byo kuyipompa babihagarika bihagarara kuko guverinoma yayitwaraga yose bagasigara mu bukene ubwiyunge no mu gahinda leta ya Sani Abacha yafashe uwari uhagarariye witwa Kenosalo Wiwa baramunyonga ubu abanyana Nigeria benshi bimunzi naba ogoni ahita avuga ngo akompare avec Cabo Delgado abanya ogoni ndabazi mu myaka ya za 1978 muri za Benin nabanye nabo ndabazi benshi nizo munzi abanya Nigeria za Benin nabonye benshi cyane arakomeza ati Serge kera muri za 63 Isilamu yahaye
90 seconds
ati Isilamu yahaye uburinzi abatutsi bahigwaga kubera ko bara barunari bahungira za Nyamirambo abandi hari za karitsiye z'abayisilamu nka Muganda mure hafi y'Inyanza Teta Goshi mu Ruhengeri za Gacuba ku Gisenyi Rwamagana nayitwa Kiramuruzi mu cyahoze ariko mine Murambura Murambi Kabyumba ndetse no mu karere ka Cyangugu
60 seconds
muri iyo myaka rero bari barashyize hamwe nta wabameneragamo ndicyo ninumva uko abana slasha buzukuru babarunaru ubu bitwa inkotanyi baje guhinduka banywanyi babo muri za 63 ntibyumvikana na gato yashimangiraga nyine ko abayisilamu bagiranye umubano mwiza nyine n'aba bantu babaproteje muri ya myaka za 63 akibaza ukuntu noneho abuzukuru barunara aribo babahindutse ni seretse nyumva imuguke muri diplomasi badoye tuzamuzana mu minsi iri imbere wenda tugaze ku bitabo bye amaze kwandika ibitabo nkeka ko bigera kuri bitatu ni umwe rero ufite experience mu bintu byo mu Rwanda tukureba uburyo twazamuzana akabaganiriza ko ari byinshi yandika kandi muri commentaires zakina kuri aditabuka zirimo ibintu byinshi byadufasha mu byo tuganira baraka nagira ngo nguhereho ngo shime ko twabanye kuri uyu mugoroba mu minota ibiri niba ari cyo wasorezaho ko twaganire byinshi ugahita utangana conclusion yawe kuri mugoroba ariko bivuze ko tutarangije ko turi kumwe no mu bindi biganiro byacu bitaha yaba muri shimo cyangwa mu cyumweru gitaha igihe cyose ufite umwanya ku ngingo zigaragara ko wadufasha kugira ngo zigende neza n'abantu babashe gutega amatwi basobanukirwa ibyo tuganira witabira ubutumire bwa raditawuka jambo riryanye mu butumwa busoza uri kuri mute baraka
murakoze bwana Serge kandi abashimira cyane ku opportunity duhaye uyu munsi ni ka precision wenda nazana kuri ntuzana navuga ku byerekeye opposition y'abanyarwanda bwana Serge dukunda kureba umupira tukareba za ligue za championnat donc kuvuga ko uri gukina umupira ariko ntitubone ibitego twebwe spectateur
fana mwe murababara
ya abaspectateur bababara nyuma ubona na za bagare muntu uza muri za stade nyine kubera umupira bamwe nta bari gusupporta ekipe imwe n'indi donc pouvoir nayo muri lutte ya pouvoir nabyo niko bigenda kugira ngo opposition igire crédibilité par rapport ya soutien ikeneye yaba ari abo ba sponsor cyangwa se abandi bantu ntabwo ushobora gukomeza urira ko uri guperda abantu kandi ntushobore gusubiza kwa
ni IDPS wanyu muri Congo imaze imyaka 40 nibwo ikibona pouvoir imaze 40
oya
bariraga
no ntabwo ibyo bwana Serge n'est pas vrai coach ce qu'il y avait premier ministre plusieurs fois kandi aka challenginga mu butu kandi Tshisekedi yagiye muri yari muri MPR abantu bakire MPR yari muri Ntuza kandi igihe cyose meme muri opposition UDPS yari hari yari fite abantu babaransaga le pouvoir il y a en place igihe nicyeye
kandi parce que ubwo ndanetse ibyo bivuze ko numvaga bo bavuga ngo bamaze 40 bari ta contre
oya ni 40 nibwo bagira umu president ariko au point de vue participation politique mu gihugu IDPS ya joué role ikomeye cyane en tant que
okay.
Donc harimo ka nuance cyangwa se ka différence par rapport ya nous opposition nyarwanda. Donc igisigaye kuri opposition nyarwanda nu gukrea une force ishobora gutangira gukrea équilibre y'ubutegetsi buhari. Kandi nongera bivuze ko Kagame c'est un produit fini. Ntabwo ari umuntu ukeneye ubu ngubu ibintu très sophistiqué kugira ngo mushobore guhangana nawe. Ikintu murebe ibintu byose mwagiye mukora bitashubutse. None mukore ibyo mutari mwakora. Hanyuma murebe nimba byo ngibyo bishobora kugeza kubagezaho quelque chose. Donc mutangire mukore assessment yo kubyo mutari mwageraho mushobora kubikora maze umuntu arebe ikintu iyo equilibre de force ishobora kuba etabli. Naho ubundi ntabwo umuntu personnellement ntabwo navuga yuko